Asikhothamise
inhloko yethu kwesikhashana nje. Baba lo sezulwini lothandzekako. Impela sikuthatha njengenhlanhla kuba lapha namuhla kuleli dolobha lase Los Angeles. Futhi emkhathini walawa emakholwa lawo labakhethiwe lababitelwe ngephandle kwelive bantwana bankulunkulu labahlukaniselwe kuleli awa lelikhulu lesiphila kulo ngaphansi kwaloku kulinzela kwekubonakala kwesithandwa sethu inkosi Jesu nganoma ngusiphi isikhathi sibonga wena ngalokhu enhlitweni yethu kuthi siyakholwa ukuthi uyofika esitukulwaneni sethu sibuke yena namuhla uma angekho lapha namuhla futhi silapha kusasa siyobe simbukile kusasa uNkulunkulu othandekako sikhulekela ukuthi lo mhlangano utoba nje ngumhlangano lokhethekile kwangathi kungaba sikhathi lesitocopha umlando ngenqubekela phambili elibandla lokuyoba setincwadzini takho eliphakatsene busisa wonke umtamo lokuthakathaka lesubeka ngaphambili babe siyaconza ukuthi singulohlulekako ngalokuphelele ngaphandle kwakho ngakho ke sifanele sibe nawe inkosi uma singachubeka futhi asifuni lokhu kube kweludumo lwethu sifuna lokhu kube kweludumo lwakho ngoba lokho kukufisa kwenhlitiyo yethu kubona Jesu akhathimuliswa kubantu bakhe. Qinisa lukholo lwalabo Nkosi kulolu suku ngesikhathi imbi imadima kakhulu. Sitile kule mvuselelo emkhathini wethu nekuholeleka uhlunyeleliswa. Sikhulekela ukuthi utosipha tonke letinto leti ngoba sikucela egameni la Jesu. Amen. Hlalani phansi. Nagethu Shakarien, Zatse White, nakubangani benkosi yethu Jesu Kristu impela ngingulolijabulelako leli thuba kuba seLos Angeles futhi kushumayela ngalo Jesu lokhathimulako kuthi sonke siphumele lapha kufunza kakhulu ngako namuhla uma imitamo yethu yebo mnumzana lolu hlobo lena yindzaba lethi ayicake sithi lento ayithandzi kusebentisana nami yebo ke angeke isebenze kanjalo nakethu Shakarien manje kuvakala kanconywana ngithi kuba mncane nginelivi lelincane futhi kodwa umlayedo lomkhulu kakhulu lovela enkosini lokunengi kakhulu kuphikisa lokuvela kusathane kuvimbela ukuthi nulethe kodwa sitofika lapha nakanjani ndethemba ukuthi leli kutoba liviki lelihle kithi sonke bengihleli lapha yangicabanga ukuthi kukangakhi ukuthi umnakethu lothandzekako longasekho umnakethu Thomas White akungabateki futhi ukhulume kuleli pulpiti lelifanako inceku lenkulu kuKristu bengimathi umnakethu White bekahlala njalo angifaka lugcozi lapho bengiyohlangana futhi ngikhulume naye ngiyakhumbula njengemfana longumshumayeli bekayohlala njalo incwadi yakhe lebitwa ngekuthi Timphiko tekuphilisa ngiyasithandza leso sihloko Timphiko tekuphilisa futhi siyajabula kuba lapha kuleli tempeli lelinikelelwe inkonzo yaKristu uNkulunkulu abusise lomfelokati wakhe nani nonke nine bantu laba impela ngiyathi niyamkhumbula nani ngikhumbule luhlelo lwakhe ngesikhathi ngiva ukuthi bekasahambile bengithanda kuva lelo phimbo besacala kuguga kancane kodwa bekasene liphimbo lelihle lelicinile futhi anemlayeto lovela kuNkulunkulu nempilo yakhe isaphila lapha kini bantu futhi ngale etinkundleni temishini lapho athumela khona leto tinsinjana nakanjalo njalo livangeli lisachubeka ngenxa ya Thomas White kwangathi umphefumulo wakhe ungaphumula ngekuthula kude kube sikhathi lesiyohlangana naye ngaso kulelo live lelikhathimulako lapho kungekho khona kufa noma kuguga silapha kuchubeka manje kude kube sikhathi sethu lesibitwako noma luvuko lolukhulu lwawonke wonke uma Jesu efika utosithatha sonke manje ngiyathi ukuthi ninenkonzo lapha ngiyacabanga kusihlwa futhi ngitsheliwe emizuzwaneni lembalwa leyendlulile kuthi beninenkonzo lapha namhla kusihlwa ngako ngitophuthuma ngekushesha lokungenteka ngoba nginemsombuluko ebusuku lesibili ebusuku lesithathu ebusuku nakanjalo njalo kuleli viki ngako ke ngiyethemba ukuthi inkosi itosibusisa sitokhulekela labagulako sitoshumayela Kristu uma athanda uma kuba yintando yakhe kuwo onke emandla ekuvuka kwakhe futhi utosivumela ukuthi siyende futhi noma ngabe yini layiniketa ukuthi siyende ukuthi sifuna ukukwenda ngayo yonke inhliziyo yethu futhi ngiyathi ukuthi utosibusisa uma sitomkholwa nje futhi manje nje ngaphambi kokuthi sivulele ivi kulifunda ngifuna ukukhuluma naye futhi lapho sakhothamza inhloko yethu futhi sithule manje futhi sethemba ukuthi kudideka sekwendlulile siyaqonza onke emaKristu ayathi ukuthi sitha sethu siyasebenda ngaso sonke sandla kodwa niyabona uma tindlo letinjengaleyo tenteka dithulele nje uNkulunkulu uyathi ukuthi konke kungani niyabona hlala uthule nje angahle kube wenda into letsite lobe kungenteka ungathi lutho ngayo khona manje asikhulume naye Baba siyakhuleka manje ukuthi udothulisa lwandle inkosi Jesu lenkulu ita ihamba ekhathi evinilayo manje isethulela emikhawulweni lemisha nasemandleni akhe netibonakaliso Sicela lokhu njengoba sifunda livi lakhe kwangathi lingaphiliswa etinsitweni tethu namuhla kuthi kwangathi singathi yena emandleni ekuvuka kwakhe ngoba sikucela egameni la Jesu amen manje uma ndovula encwadini ya Deuteronomy ngifuna kufunda livesi noma lamabili laphuma encwadini ya Deuteronomy sahluko selishumi nesithupha sa Deuteronomy gcinani inyanga ya Abibi lokusho inyanga yamabasa futhi nigcine liphasika enkosini uNkulunkulu wenu ngoba ngenyanga ya Abibi inkosi uNkulunkulu wenu yanikhipha nine eGibhithe ebusuku Nineke niyowenda umhlatshelo weliphasika lenkosi uNkulunkulu wenu ngemihlambi yetimvu nemihlambi yetinkomo endzaweni lapho inkosi itobeka ngiyaxolisa endzaweni leyo inkosi letho ikhetha ukuthi ibeke ligama layo kuyo nina aniyukudla kwasasingwa lesinempiliso ngekhathi kuyo insuku letisikhombisa nokudla singwa lesingenambiliso lapho nesingwa selusizi ngoba nine naniphuma evela seGibhithe ngekushesha kuthi nilukhumbule lolusuku lenaphuma ngalo evela seGibhithe yonke insuku tekuphila kwenu Uthe akuna ubakhona singwa lesinembiliso lesitawubonakala kini yonke imikhawulo yenu insuku letisikhombisa kanjalo futhi akuna ubakhona kwasalutho lwenyama yemhlatshelo ngelusuku lokuqala kusihlwa lesala konhlobo kuze kube sekuseni anina onikela ngemhlatshelo weliphasika ngekhathi kwanoma nguliphi lesango lelo inkosi uNkulunkulu wenu leninika lona Kodwa endzaweni inkosi uNkulunkulu wenu leyikhethile ukuthi ligama layo lihlale kuyo lapho ke niyohlaba liphasika kusihlwa nasekushoneni kwelilanga nesikhathi leniphuma ngaso eGibhithe ngathi sinalenye inkinga futhi ngikholwa ukuthi ngingampongoloda kakhulu kunaloko
It's a very strange text.
Kungumbhalo longakejwayeleki lengifisa ukukhuluma kwesikhashana ngawo. Kulenzambama uthi indzawo yaNkulunkulu leniketiwe ukukhontela.
Now this is unusual.
Manje lokhu akukafami. Kodwa njengoba ngishito tikhathele tinengaphambilini. Uthi uNkulunkulu imvamisa uhlala etimeni letingakavami. Etindzaweni letingakavami. Enda tindo letingakavami ngoba ungilongakavami noma ngibani lokholwa kuye wenda ngalokungakavami
There's many things that
kunalokunengi tindo letinengi lebe siyothandza kudisho ngalokungavami kwakhe kodwa ngiyathi ukuthi bonke labathi ngaye bayathi ukuthi ungilongakavami Wenda tindlo letingakavami letinye ngaletinye tikhathi nesikhathi lesingakavami ngakho sithemba namuhla ukuthi uNkulunkulu utobusisa leti lokhu kufundwa kwelivi nemphalo lo lengukhethile ukukhuluma nani ngawo manje lengicabanga ukuthi kubangela inkathato yethu lapha bekukuthi bancamule wona ema tape recorder ekhathi ngale futhi nje bathonsa luhayela lwaphuma empopheni ngakho ke uma Banga kulungisi leni nito ngiva noma kunjalo uNkulunkulu uthola ungisa indlebe tethu kude sikwathi kuva sizathu ngifuna ukukhuluma kulomphalo futhi kusikhathi lesihle kukwenda emhlanganweni weFull Gospel Businessmen kungoba onke emabandla noma lamanengi awo amelelwe kuleli cembu onke emahlelo lehlukene futhi ngiyathola tikhathi letinengi ukuthi bantu Nihlangana nabo esitaladini, emigwacweni lemikhulu nasetindizeni, titimela emabhasi, ngiyaye ngithi kubo, ngabe umKristu na? Lomunye wabo athi, yebo-ke, ngiyi-Methodist, ngiyi-Baptist, ngiyi-Presbyterian, ngililuthela, iPentecostal, noma indlo letsite, ngaleyo ndlela. Wonke umuntu unelihlelo lafisako kulimela naloko kulunge ngalokuphelela kumelelwa lihlelo kodwa noma kunjalo incinye yako lembi ukuthi ngamunye ucabanga ukuthi leli cembu lelitsite ngulona cembu kuphela lelitoya ezulwini nekuthi ngulona kanye lelo nkulunkulu lamelelwe kulo ngalokuphelele licembu lelitsite lemuntu lotsite
I thought this afternoon would be a good time to settle that.
Ngicabanga ukuthi kule ntambama Satan asolo asebentana nalomgogo. Niyati noma yini umuntu la intako iyohamba kabi. Kodwa lokho uNkulunkulu la kwentako akuhambi kabi. Ngako kuba sikhathi lesihle kukwenda indzawo lekahle kukwenda ngako ke uNkulunkulu siside kuthi ngemusa wakhe sitotama kwenda lokungcono kwethu kukhuluma ngako manje lo mbhalo uvela encwadini ya Deuteronomy ngiyaconza ukuthi Deuteronomy njengoba nginemibhalo letsite netinto letibhalwe phansi lapha Bekuvamisile ukuthi ngikhone kucabanga ngayo ngekushesha impela kodwa kusukela ngendlule eshumini nesihlanu kwesibili kuba matinyana kimi ukukhumbula konke ngako ke ngiya ekamelweni futhi ngikhuleke futhi lapho anginika imibhalo ngibhala phansi futhi mhlawumbe inothi manje nanoma nini nako cishe kugcina umcondo wami ugijima ngendlela lo wawungayo ngesikhathi anginika wona Deuteronomy aligama lesigriki lelisho imithetho lemibili leligama lelithi Deuteronomy nankulunkulu unemithetho lemibili kuthi lomunye wayo ngumthetho wekufa kungalaleli livi lakhe sithola kuthi ngesikhathi Eva angakalihloniphi livi lakhe kwaletha kufa lowo ngulomunye wemithetho yakhe mhlanidla kuwo ngalolo suku niyafa futhi-ke unalomunye umthetho lokungumthetho wekuphila kuhlonipha uma ungendi lokunjalo netinto leni kugcina livi lakhe utawuphila kugcinela etintweni letimbili endleleni yami yekucabanga loko kuthi kusekhathi kwekugcina livi lakhe noma kungalaleli livi lakhe lo munye wale mithetho wanikwa entabeni sinayi nalomunye lowo ngumthetho wekufa lomunye umthetho wanikwa entabeni iCalvary lapho umthetho wekuphilwa wanikwa khona ngaKristu Jesu uphinze abe netivumelwano letimbili waba nesivumelwano na-Adamu umuntu wekuqala emhlabeni naleso sivumelwano sasisethi kwemibanzela uma wenda kuthi nekuthi ngitokwenda kuthi nekuthi Adamu bekayoba nendlo letsite kuyenda kude agcine sivumelwano siphila phambi kwaNkulunkulu bekafanele ahambe etindleleni kaNkulunkulu agcina konke kwelivi lakhe angephuli ngisho nalinye livi kodwa-ke wenda lesinye sivumelwano naleso wasenda na-Abrahama lesivumelwane lesi sasingekho ethi kwemibanzela kodwa sasingulesingenambanzela uNkulunkulu waniketha u-Abrahama sivumelwano kungekho lokuxhumene naso nhlobo singenambanzela hhayi ngito ngine sengivele ngikwentile nalowo ngumthetho ukuthi emakristu afanele aphile ngawo akusiko loko lesikwendako thine lucobo kodwa nguloko lasendele kona Kristu sewuvele wendiwe umhlatshelo hayi ukuthi uto sewuvele kungumkhicitho lo sewucedziwe waphila wafa wavuka futhi wenyukela ezulwini sewubuyile asesimene samoya longcwele ngakho ke ngumsebenti losocedziwe naNkulunkulu Kristu angathi sono waba sono sami kude ngime endzaweni yakhe wathatha indzawo yami ngangikuye eCalvary ngesikhathi afa lapho kufanele ngife naye kude ngiphile ngoba umthetho wesono nekufa usemtimbeni ufanele ufe kude ubuyisane naye kodwa manje sithola onke la magama lawa lebe singawasebenziswa le mibhalo lemikhulu lokukuthi sijwayele leminingi yayo naletinkulu tinhlobo tembhalo kodwa kulenzambama sibhekene naloku kuthi ebusweni bako konke loku usasolo athi kunayinye kuphela indzawo lapho atohlangana khona nawe ebusweni bayo yonke le micabango yethu sike saba nebuJuda sike saba nebuMohamede sike saba ne sinatho tonke tinhlobo tetivumokholo nelihlelo emabandla nakanjalo njalo kodwa noko uNkulunkulu wathi nje kunenzawo yinye vo lapho ayohlangana khona nawe yonke leto tinzawo ngamunye usho kuthi uhlangana esontweni lami kuthi uma ungesuye wasebandleni lami angeke ahlangane nawe wena bewufanele nje ube kuleli qembu noma noma akayuze nje ahlangane nawe lapho noma akayuze ahlangane nawe noma kukuyiphi lenye indzawo kodwa lapho njalo futhi ke siyathola lapha kuthi unayo indzawo yinye indzawo yinye nje kuphela uyonikela umnikelo endzaweni inkosi uNkulunkulu wakho leyo yikhetha manje unendzawo lekhethiwe lapho ahlangana khona nebantwana bakhe labakhondako futhi bebangakafaneli banikele noma ngikuphi kulenye indzawo ngaphandle kwaleyo ndzawo yinye noma nguyiphi lenye indzawo beyingeke isebende bekanendzawo yinye letsite lapho bekayohlangana nabo khona nendzawo yinye kuphela nje kulapho la ahlangana khona nesikhondi khona-ke uma loko kuba liqiniso kungcono sicaphelisise kakhulu ukuthi sithole leyo ndzawo ngicabanga ukuthi kusidzingo kithi kuthi njengebantu labatiko kuthi siyafa futhi siphila esiveni lesifako siphila emnyakeni lofako siphila eveni lelifako ngaphansi kwemjeka wekufa futhi lelive kufanele ngekushesha lifike esiphethweni angeke lisakhona ukuchubeka kathe sono sijulile kakhulu kungale kwelithemba akusekho themba lalelive sekwendlulile kuloko ngikholwa ukuthi moya lwengcwele uyakhwimita emasimini uthola lona naloya ngoba li-awa seliphelile livangeli selishunyayeliwe ngaye kuso sonke sive inkoloze netinto kulilandzelile kodwa noko livangeli liqhubekile ngalokufanako nje futhi manje ngesikhathi sekugcina sibona tinto tenteka ngendlela letingiyo kunesexwayiso lesikhulu emkhathini webantu labakhethiwe bankulunkulu kuthola loko lokungiko uthi kuyasibitha kwathi loko manje hhayi umcabango walomunye umuntu kodwa kwathi kuthi lithini liqiniso kuthi yini libhayibheli lelithi kuliciniso ngoba kuyobe sekwephuthekile ngalolunye lwalethi suku lethi kithi futhi loku kungaba ngulolu suku ngako asinakisise sibili loko uNkulunkulu lakushito khumbulani uma uNkulunkulu akhuluma livi angeke aze alibuyisele emuva utofanele ahlale anjalo nje angeke aze asho into lethide bese uthi yebo-ke bengingakaconzi loko empeleni niyabona ungulongenasiphetho wathi kangcono kwekucala nje sisho tinto lesicabanga ukuthi tingcono bese kuthi emva kwesikhashana siyakubuyisela kodwa uNkulunkulu angeke akwente loko futhi achubeke abe nguNkulunkulu ngakho-ke uma angilongenasiphetho akakwenti loko ngoba uphelele kulo lonke livi akakhulumi livi ngaphandle uma liphakathe konke kwaphakathe kwakhe kwakukuye ekucaleni imicabango yakhe tincinye takhe futhi kuphela titibonakaliso dona lucobo eveni namuhla manje khumbula unendzawo indzawo yinye kuphela lapho atohlangana nebantwana labakholwako noma ngikuphi kulenye angeke isebende khumbulani jesu wathi ngesikhathi alapha emhlabeni akhuluma nesixuku sebantu lobekakholwa mbamba lokahle kakhulu lophucuke kakhulu bantu labanenshisekelo kakhulu yankulunkulu
But Jesus said to him, in
kodwa Jesu wathi kubo ningikhonda ngelide nifundzisa kwemfundziso emasiko abo emuntu khumbulani ukuthi bebatimisele kanjani labo bantu nekuthi bebamshiselekela kanjani uNkulunkulu ngiyakholwa ukuthi kube besibala abantu lebe bashisekela kakhulu banamuhla noma bangalolo suku bebatoshisekela kakhulu kunalele singiko khashane kakhulu uma kuta ekugcineni emasiko nemithetho netindlu baphila ngaledo futhi bebashisekela uNkulunkulu kakhulu futhi bamkholwa uNkulunkulu kodwa Jesu uNkulunkulu endwe inyama emkhathini wethu wathi ningikhonda ngelide manje akashongo ukuthi bebangamkhondi bebakhonda yena kodwa ngelide ngakho ke noma yini lelide ingulengasiyo yalutho akukho sito ayendi lutho leluhle awukafanele ukwende sanhlobo ngoba umosha isikhathi sakho nje umosha umphefumulo wakho umosha kuthi ikhandla kwakho site sifike ekwatini ukuthi sendani Impela uma uNkulunkulu alindzela abantu ukuthi baphelele njengoba Jesu wathi ngakho banini ngulabaphelele njengalokhu babe wena lo sezulwini aphelele kufanele kube nekulungiselela lokuthi itenza wana tsite futhi wathi ngiyokhetha indzawo abantu labadongikhonta kuyo ayikho lenye indzawo lengiyohlangana nabo kuyo futhi manje lokho kufanele kube nguleyo ndzawo futhi sifanele sivumbulule sithole ukuthi ikuphi bese siya lapho Ngicabanga ukuthi sifanele siphendukele lapho ngekushesha uma siyithola lendzawo sishiye letinye tinto phansi manje kumbulani Jesu washo kulombhalo lofanako lapha lowo lengicaphunako lisiko lemuntu khona ke lilide singakafanele sithi phumbuthekise ngalo lapho kuthi ngeke endzawana tsite indzawo letsitene lapho asinikete indzawo khona kuthi besingeta futhi kuthi sikhonde besiyomukelwa manje khumbulani ngaphandle kwaleyo ndzawo lekhethiwe akunandzaba ukuthi uqotho kangakanani usekeleke kangakanani usasolo ukhonda ngelide Ngiyathi ukuthi lokho kuvakala kungenanhlonipho kodwa sakhiwe sesiyacetwa asifuni sitamatami asisifasele ngeliphawothi ngelivangeli kuthe kuthi uma abantu bahlangana nawe esikaladini noma ngikuphi lapho ukhona nine maKristu kuthi niyoba nempendulo yabo ngelihora nasebathi oh lokhu ngilokwa kuthi ngibonile leti tenda lokhu nalokho akwenda lokho impela thonke letinto leti bethi mele kwendeka Kodwa kunendzawo leniketwe uNkulunkulu yedwa naleyo indzawo uNkulunkulu lahlangana khona kuyo nesikhondi sodwa. Ngokusisana ivesi lesibili, nikhonde endzaweni lengiyikhethile. Lekhethiwe yani? Kulendzawo kukhomba ukuthi unendzawo lapho bonke bantu bakhonda khona. Letinye tidzawo tilide. Uthi kulendzawo lefanako wathi Ngikhethile futhi kubeka ligama lami kulendzawo. Ngiyokhetha indzawo futhi ngidobeka ligama lami kuyo. Kulendzawo lapho atokhonda khona. Manje lokhu kukhombisa ukuthi kunendzawo yinye, yinye nje. Kumele kube ukukhetha kwaNkulunkulu, angeke kube kwethu. Sekude ukukhetha lokutako, sewuvele uyikhethile. Manje lokho uNkulunkulu la kukhethako kungiko. Ningakhetha kabi, ungakhetha kabi, kodwa uNkulunkulu angeke khetha kahle emva kwako konke kuyi unguloyo lokhondwako. Futhi unendzawo la afuna khona tikhondi takhe ihlangane khona. Futhi sifanele sihlangane naye lapho. Kuleyo ndzawo kuphela lahlangana khona, indzawo kuphela lapho atokuva kuyo. Asicaphele lapha futhi lendzawo lengiyikhethile ukuthi ningikhondele kuyo. Ngidobeka igama lami kuleyo ndzawo. Oh, manje ake sifune imibhalo yaleyo ndzawo la aneligama lakhe khona. Manje sinetithuni nemifanekiso yonke kulolonke iBhayibheli siyakwazi lokho. Kwetindzawo letehlukene lapho ahlangana khona nebantu. Kodwa leyo akusiyo lendzawo la atohlangana nabo khona namuhla. Ngoba bebabonisa ngaphambili into letsite kuphela levela endzaweni lengiyosibili lapho atohlangana khona nebantu. Indzawo libandla lahlangana nalo kuyo futhi kunenzawo kunelibandla lelo uNkulunkulu lethembisa kuhlangana nebantu kulendzawo futhi aphendule imkhuleko yabo uma nje bebangetha kulendzawo futhi bamkhonde manje sithola ukuthi kunaloku nengudisho ukuthi kuthi banayo lendzawo ligama laNkulunkulu lisenzaweni yabo kodwa niyabona babeka ligama laNkulunkulu lapho Kunalomnengu mehluko emkhathini wokuthi uNkulunkulu ubeka igama lakhe lapho nalomunye umuntu abeka lapho ligama lakhe lapho niyabona na kufanele sikhumbule ukuthi uNkulunkulu washo ukuthi beka yobeka ngibeke igama lami ngiyobeka igama lami kulendzawo futhi leyo indzawo leyo lengiyikhethako futhi lengiyikhethile ukuthi bantu bakhonde Lokhu kusiletha manje ekuboneni ithundu tesikhathi kusilethela Kristu ekumboneni lonke iTestament lelidzala lisithundu sangaphambili saJesu eGibhithe ngalowo busuku ngesikhathi kwakutoba neliphasika liwundlu labulawelwa kuvikela abantu siyaconza ukuthi uNkulunkulu bekanenzawo yinye umbanzela munye ungakhathele ukuthi mncane kangakanani Mcala kangakanani umpriesti umfundisi wenkolo noma ngabe yini lo awungiyo ufanele ube kulendzawo letside wonke longaphandle kwaleyo ndzawo wabhubha ufanele ube kulendzawo yinye indzawo layiniketile manje besingachitha sikhathi lesinengi kulenzambama uchaza lokho lokuthi bekuyoba kubuyeketa lokho bese sivele sikwadi ukuthi Kristu wavetwa ngetithunde ngaphambili kanjani ngemifanekiso liwundu lemhlatshelo lifanele ligcinwe kanjani leliduna lelingenasici nekuthi lifanele libulawe kanjani nemalunga nekuthi kanjani ukuthi ingadi ifanelwe ifafadwe eminyango konke kubiketela ngaphambili kufika kwaKristu futhi ngaphansi kwalokucitheka kwengadi kwakuyindzawo lapho uNkulunkulu ahlangana khona nesikhondi ngesikhathi ingelosi yekufa yendlula even Ngikholwa ukuthi sesilungele kuphuma eGibhithe ngalolunye lwaleti nsuku lethi futhi siye kuleli ivele sethembiso futhi sekusikhathi ukuthi sibe senzaweni lengiyona yona futhi siyekele lokhu lapha kuphikisana la ngiyimpresbyterian ngiyimethodist ngiyibaptist ngingulokhu ngikulokwa noma lolokunye phuma kuko futhi uthole ukuthi lenzawo ikuphi ngoba kunekufa nzawo tonke ngaphandle kwasenzaweni yakhe lekhethiwe kufa kutogadla impela nje njengelive uma singekho enzaweni yakhe lekhethiwe kodwa lapho akhetha khona kufa angeke kufike uma ndocaphela kumhlatshelo weliwundlu kufa kwase kuvele kuvakashele lapho kufa kwase kufikile kulendzawo ngoba liwundlu laselifile kufa kwase kuvele kuvakashile futhi ngakho-ke lapho kufa sekuvakashile khona-ke uNkulunkulu wethembisa ukuthi bekuyoba indzawo yakhe khona-ke yena ekumboneni siyabona manje ukuthi liwundlu lemhlatshelo laliyini futhi indzawo yekuphila yayini ngaleso sikhathi manje kimi lokhu kuphikisa konke kungavumelani ngakristu abonakala aba liwundlu lemhlatshelo khona-ke lokho kuphikisa onke mahlelo yonke edvumokholo yonke imibhedesho bonke busondo kuphikisa yonke le nto lokho kunjalo ngoba siyathola lapha yena ekubonakaleni ngoba ulive laNkulunkulu lelimsulwa Johane longcwele wekucala wathi ekucaleni bekakhona livi livi bekanankulunkulu nalivi bekankulunkulu nalivi wendiwa inyama futhi wakha emkhathini wethu ngakho-ke ulivi laNkulunkulu lelingakaphingwa lelentiwe inyama labonakaliswa futhi lokhu ekububukeni besingeke sakumatanisa lokho kunoma nguliphi libandla eveni namuhla noma ngiliphi lihlelo noma ngiyiphi indzawo lenjengaleyo besingeke sakumatanisa ngoba akunjalo sibeka ligama laKristu ethi kwesakhiwo sikubide ngemabandla aKristu naloku loko noma lolokunye loko akulendi libe njalo loko akulendi nhlobo kodwa uma uNkulunkulu abeka ligama lakhe entweni letside nguloko lokukwendako manje akukho lutho ebhayibhelini loko lobe kungafanekisa inhlangano tethu tesimanje ngaphandle kwebhabhiloni lo ubona mfanekiso kuphela ebhayibhelini wetinhlangano tethu tesimanje inkolo lehleliwe ngoba yasungulwa ngunimrodi futhi nelubumbano loluphocelelwe emkhathini webantu betenkolo futhi ngiloko tivumo kholo nemahlelo ethu lakwendako namuhla lubumbano loluphocelelwe kukuthi uba walokhu noma ungaphandle futhi siyetha manje njengoba sibona ekuphoceleleni konke elubumbanweni lolukhulu lwako kodwa lokho kuseluleko lesakhiwe ngumuntu futhi ngeke sime akusiyo intando yankulunkulu akusilo luhlelo lwankulunkulu akukhathaleki ukuthi bantu betama kanjani kusho ukuthi kungiko akusiko angeke kube ngiko akunakwenteka nje kona ukuthi kube njalo uNkulunkulu beyangeke abeke ligama lakhe entweni lenjengaleyo lephika livi lakhe angahlala kanjani uNkulunkulu entweni lephika livi lakhe lucobo na angeke akwente lokho ngakho ke siyathola ukuthi akumathaniseki nanoma nguliphi libandla iMethodist iBaptist iPresbyterian iPentecostal iCatholic libandla lemthetho lesiGreek noma ngabe yini lokungaba ngiko akusiyo indzawo yaNkulunkulu yekukhontela noko manje vumela uNkulunkulu lowendele sethembiso ethe ngaphambili ukuthi asifakazele ukuthi singiso leyo indlela yokukwenda uma asolo anguNkulunkulu usenguNkulunkulu uma ake waba uNkulunkulu usolo anguNkulunkulu futhi manje sibona lenkolo lephoqelele ibonakala ebaleni manje uletha onke lamacembu lamancane elubumbanweni lunye lolukhulu bakubita kanjalo labanye babo bakholelwa kuloku nalabanye bakholelwa kulokwa nalabanye baphika loku nalabanye baphika lokwa iBhayibheli lathi bangahamba kanjani lababili bangakavumelani na angeke kuze kusebende sifanele sibe sesivumelaneni futhi yini kule sivumelane lesivumelana ngayo hayi esivumelaneni kulomunye nalomunye naloku nje besifanele sibe sesivumelaneni nelivi naNkulunkulu ngoloko lokufanele kube sesivumelaneni nako manje siyathola nalo lubumbano loluphoqelelwe lalimelelwe ngemacembu ebantu eBhabhiloni uNkulunkulu angeke abeke ligama lakhe entweni lenjalo njengaleyo akakaze akwende futhi akayuze akwende naloku nje bakutama babeka ligama labo kuko babeka ligama lakhe kuko kodwa akunjalo kodwa sifanele sithole lapho abeka khona ligama lakhe ngoba ngiyona ndzawo futhi yindzawo lekuphela la inikele emaKristu ukuthi ethe nebantwana labakholwako futhi bamkhonde kulendzawo bekuyoba nguyiphi lendzawo na manje kuwesekela besingathatha lonke iBhayibheli kwesekela lokho lengitokusho
the place that he chose is in Christ
ngoba lendzawo layikhetha ikuKristu kuJesu Kristu ikuye indodzana yakhe indodzana yaNkulunkulu Jesu Kristu yebo ke utsite bengicabanga ukuthi umbhalo ufundzeka lapha ukuthi wathi Eka yokhetha indzawo futhi leka yobeka ligama lakhe futhi kuleyo ndzawo yebo ke indvodzana ihlala njalo ithatha ligama lababe ligama lami nguBranham ngoba babe wambeka nguBranham naJesu washo ukuthi weta egameni lababe wakhe Johane longcwele 5:43 ngita egameni lababe wami futhi aningemukeli mina Ngakho ke kulapho la uNkulunkulu abeke khona ligama lakhe ngaphansi kwemhlatshelo wendvodzana yakhe uqobo. Nguleyo indzawo yaNkulunkulu lekuphela leniketiwe. Kulapho labantu bahlangana khona naNkulunkulu. NgokuKristu leyo indzawo yakhe leniketiwe. Akukho hlelo, akukho zimo kholo, akukho kwasalutho lolunye. uNkulunkulu wethembisa kuhlangana kuko. Kuphela kuJesu la ayohlangana khona ngoba leyo ngiyo kuphela indzawo ligama lakhe lelikuyo Siva Jesu futhi njengoba ngilandzela umbhalo wonke Johane sahluko sesihlanu nelivesi lemashumi lamane nakuthathu wathi lomunye uyofika uthi ethe egameni lakhe uthi yena niyomemukela singasijoyina sivumo kholo lomunye singalijoyina lihlelo niyomemukela kodwa uma wemukela Jesu kwehlukile Lomunye uyofika ngiyothi ngiyiMethodist ngiyiBaptist ngiyiPresbyterian niyokwemukela lokho kahle kodwa ngida egameni lababe wami ngenda lokho babe lathi bengiyokwenda futhi aningemukeli mina. Wathi Johane wefika futhi bekanebufakazi lobukhulu, kodwa nginebufakazi lobukhulu kuNkulunkulu, kuNkulunkulu kunalobo Johane bekanabo. Ngoba lokho babela nginike kona, kuthi ngikwende ngulokho lengikwendako, emavi lebekabhalwe ngaye, lokho lafanele abe ngiko ngalolo suku. Ngoba beka ligama lakhe bekaNkulunkulu, uNkulunkulu unetichule etiningi. Nkulunkulu sithi uqobo lwalo bekabitwa ngaJehova Jaira, Jehova Rafa, Jehova Manase. Bekabitwa ngembali yaseSheron, umnduze wesigodzi, inkanyeti yekusa, Alpha Omega, icalo nesiphetho, bese kuba nguyise indodzana moya longcwele, yonke letiti. Kodwa ligama lakhe, ligama laNkulunkulu, nguJesu Kristu, logcotshiwe, lelo ligama lakhe. Bekanetichu letiningi, kodwa ligama linye, lelilodwa, alikho lelinye ligama ngaphansi kwelizulu lelinikiwe emkhathini webantu lekangasinziswa ngalo. Sithola kuthi loko kuqinisile kuthi ngale sexwayiso lesi kuthi uma lona lomunye eda kuthi uta egameni lakhe, iMethodist, iBaptist, Presbyterian, Pentecostal nakanjalo njalo, nitomemukela, nitojoyinana naye. Kodwa Kristu waliwe, bakwalile loko. Umprofeti wathi, asilandele ligama lakhe kancanyana nje. Umprofeti wathi, ligama lakhe kuyothiwa ngu-Emmanuel. Manje Isaya wakusho lokho, cishe esahlukweni sesikhombisa, kuthi nakuMateyu 1:23, wathi lokhu konke kwendiwa kuthi kugcwaliswe lokwakhulunywa ngenkosi ngemprofeti athi, ligama lakhe liyawuthiwa ngu-Emmanuel. Lokukuthi ngekuhunyushwa, uNkulunkulu unathi. Emmanuel neligama lakhe lalinguJesu, uNkulunkulu unathi, aneligama lababe wakhe, weda egameni lababe wakhe. Kulapho-ke la uNkulunkulu abeka khona ligama lakhe endvotsaneni yakhe, kuleyo kuphela nzawo lapho ungamkhonda khona. Inzawo le kuphela la uNkulunkulu angake ahlangane khona nawe, ikuleyo nzawo leyafanekiswa ngeliwundlu lemhlatshelo. Futhi konke kwehle ngelitestamente lelidzala, konke kwaletha imifanekiso yaleyo ndlo yinye, kuthi leyo nzawo yodwa uNkulunkulu yedwa wahlangana ngaphansi kwengadi yemhlatshelo. Inzawo le kuphela lahlangana kuyo, inzawo le kuphela ikuthi uhlangana kuyo namuhla, akusiko kusivumo kholo noma egameni lelihlelo, ligama lelibandla noma ligama lelicembu noma ligama lenhlangano, kodwa egameni laJesu Kristu. Ngakuhlola lokho ngesikhathi ngiselibhungu, bengihlala ngiva ngenkolo yekukhonda imimoya yalabafile yadeveli, kuthi kutenda kanjani tinto, kuthi ngathi kuthi uma kwakunaNkulunkulu fanele abe khona nadeveli, ngoba iBhayibheli lathi kwakunadeveli. Kuthi yena ngacabanga ngeva ngalaba labakhonda imimoya yalabafa, ngaya kulabanye babo, ngathola kuthi bebabalumbi, akukho lutho kubo, sicuku nje lesikhulu senkolo yekutendisa. Kodwa ngathola kuthi kwakunalabanye babo lebe bangu labakhonda imimoya yalabafile mbamba. Ngangisekhempini ngalesinye isikhathi lapho umfundisi nami sahamba kuyobabona ekhathi lapho. Bebaphakamisele litafula etulu kusuka esilweni, futhi linetingilazi dagologo tihlethi etikwalo. Futhi bathatha lelo tafula balibuyisela emuva nasembili, nelugitali lundiza khona kulesakhiwo, timpahla tebantu. Banalokhu etulu kuleli kamelo, bathi lo mbhuli wathi, ngiphonsela noma ngibani insayeya kuthi alidzilitele phansi. Namadoda lamabili athi, ngitolehlisela phansi, balibamba langasemilendeni kanjalo, kuthi batama kulibamba, langase nje leni lelo tafula labaphonsa bacanjaka lapho phansi esilweni. Ungalingi uhlale edrude, uma ungakaze ube sithunywa senkolo futhi waya emasimini, into kuphela loyatiko ingumcabango njengadeveli. Uma ubuka ngephandle lapha kulabanye balabantu laba bahamba lathi taladini, ungambona. Kodwa ukhona develi, impela ukhona, futhi bantu bakhonda develi abathi ngisho nekuthi bendani. Bakhonda develi emabandleni, bafundisa imfundiso imithetho yomuntu, tivumokholo, tivumokholo nemasiko. Ngase ngithi lona wesifazane wangimemethela uthi wathi bangitshela ukuthi ungumshumayeli, ngathi nginguye. Wathi khona-ke uma unga wathi ucabangani ngaloku na, ngathi ngudeveli. Uthi wathi yebo-ke khona-ke uma unemandla lamakhulu kangako lidzelethele phansi. Ngathi anginawo kwasamandla nhlobo, ngide emandla, kodwa ngilapha ngimelele munye. ngathi Nkosi Jesu ushito kumakho longcwele sahluko selishumi lesithupha egameni lami bayokhipha bodeveli ngathi manje kuthi inceku yakho yati njengoba lempi ilele phambi kwami ngathi ngiyala leli tafula kuthi liwele phansi egameni leli bandla lelingcwele futhi lahlala khona lapho nje ngathi ngiyala leli tafula kuthi liwele phansi lapho egameni leyise indodzana namoya longcwele lahlala khona lapho nje ngathi ngiyala kuthi leli tafula liwele phansi egameni lajesu kristu futhi lacishe lephula yonke imilende lemine lishaya phansi esiyilweni egameni lami bayokhipha emadimoni lelo ligama lababe ubeka ligama lakhe kujesu kristu futhi kuye uyahlangana kukhonda kuye uyahlangana kukhipha emadimoni kuye uyahlangana kuphilisa lokulako kuye uyahlangana kusinzisa kuye uyahlangana kusinzisa agcwalise ngamoya longcwele leyo yindzawo yankulunkulu kuphela kuhlangana nebantu kutokhonda manje sithola kuthi jesu washo futhi kuthi leli bito ligama jesu lisho jehova msinzisi jehova umsinzisi kumbulani aniyukhonda inkosi 5 livesi 5 aniyukhonda inkosi kunoma ngimaphe masango inkosi unkulunkulu laninike wona noma ngimaphe masango aniyumkhonda lapho unkulunkulu wathi evesini lesihlanu lapha kudeuteronomi welishumi nesithupha aniyumkhonda kunoma ngimaphe masango inkosi unkulunkulu leninika wona uninika lethintho leti endele kulinga sitongena kuloko kuleli viki inkosi thanza kubona uma unkulunkulu alibuyisela livi lakhe emuva noma cha caphelani uninika la masango kodwa ningakhoni inkosi kunoma ngiliphi lalawo masango ngoba inkosi unkulunkulu wenu ingeke ihlangane nani lapho kodwa inkosi unkulunkulu ilikhethile lisango ukhethile umnyango yesu wathi kujohane longcwele sahluko selishumi ngingumnyango kulo lisango letimvu ngingulowo mnyango ujehova msinzisi manje besingachubeka lapha kwema-awa sichaza lokho kodwa nginesiqiniseko kuthi ngiyakuchonza ngesento senu kuthi niyaphendula eqinisweni nasevini ngakho-ke ngeke sichubekele phambili ungakuyisa noma ngikuphi lapho ufisa khona zawo tonke lota ngayo uma kuliqiniso kuyowela emuva ngco emgceni nalo lonke livi angeke wenda libhayibheli lisho lenye into endzaweni yinye nalenye into kulenye kuphambane naloko lakusho ekucaleni kufanele kufane ngaso sonke sikhathi ngenxa leminengi imibhalo lapha kuloku ngoba nje ngiyabona sekuyaphutheka futhi nathathewethu nabo unenkonzo lapha kusihlwa futhi sifuna ukukhulekela labagulako loko kuthi futhi sithole kubhili uma banemakhadi ekukhulekelwa kude inkonzo kuhle 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 kulungile manje asikutholi kulungile kulungile ngiyethemba ukuthi inkosi itobusisa lo dzadze ngaloku kusiboleka le nzawo kusinika lesikhathi lesi kunebufakazi lobuningi lobekungenabuphosisa kuthi jesu ungule nzawo unguleli sango unguleli gama lendlela lekuphela lenikethiwe unkulunkulu lanayo uhlangana nemuntu kuyo ekukhondeni uyindlela liciniso kuphila lisango umnyango alfa omega sicalo nesiphetho imbali yasesheron umduze wesigodzi inkanyeti yekusa alfa omega ungiko konke yonke lento ibekwenzawonye ungiko kokubili imphanze nentalo yadavide kukhanya lokukhulu nenkanyeti yekusa kuye kuhlala kugcwala kobunkulunkulu bonke nekwemtimba lapho thine ekhathi lapho singemadodzana nemadodzakati kunkulunkulu ebunkulunkulwini bankulunkulu yebo njengemadodzana nemadodzakati sisekhathi emndenini uma usekhathi lapho manje singena kanjani kule ndzawo lenkulu kukhonda na loyo ngumbutho lolandzelako singena kanjani kule ndzawo uma jesu angule ndzawo na uligama lankulunkulu uyindzawo yankulunkulu yekukhondela futhi ungumnyango lokuphela kulo lisango letimvu futhi sifuna kuthola kuthi singena kanjani kuye-ke manje uma ungena emnyango kusobala ungena ekhathi njengemndeni njengoba besikhuluma ngaleli elinye lilanga ngako noma ekudleni kwasekuseni ngemvu lencanyana kuthi nkulunkulu beangeke avale umnyango aze athole lemvu
lencanyana yekugcina ukuthi ayingenise. Uma sewungenile khona ke uba ngumndeni, umndeni waNkulunkulu uma sewungene kuNkulunkulu. Kodwa ungeke waba ngumndeni waNkulunkulu uphinze ube iPresbyterian, iMethodist, iBaptist, nePentecostal, ungeke wakwenda. Ufanele ute kuJesu Kristu. Yebo ke uthi sikwendile, sitobona uma ukwendile. Asithole ukuthi iBhayibheli lithini manje. Siyathola kuba seCorinthe bekuqala sahluko selishumi nakubili. IBhayibheli lathi ngamoya munye thine sonke sipapatiselwa emtimbeni munye, sipapatiselwe emtimbeni waKristu ngamoya loyingcwele munye. Asikatanyatanyiselwa ekhathi, asikajoyiniswa ekhathi, asikapapatiswa ngemanti ekhathi, sipapatiswa ngamoya loyingcwele emtimbeni waJesu Kristu. Kuthatha isikhathi lesingakanani uma ungena ekhathi lapho na? Kuthe kube ngilapho ungatiphathi kahle khona wena. BaseEfeso 4:8 uthi, ningamdzabukisi moya loyingcwele waNkulunkulu lenabekwa luphawu ngaye, kuthe kube lusuku lekuhlengwa kwenu. Ngikusana naye, hayi mine, mloko leli kushoko ngifunda lona. Kulungile, nibekwe luphawu kuthe kube lusuku lekuhlengwa kwenu, kuthe kube lusuku lelo Jesu letela wena ngalo. Ngakho ke cabanga ngalo. Konake awusesuye wena lucoko sewusidalwa lesisha noma lesigriki lapho kusho sidalwa lesisha sewuphindwe wadalwa kabusha futhi emandla aNkulunkulu etha ethi kwakho futhi uba ngulodaliwe sidalwa lesisha lokuletha sonke lesidalwa lesibonakalako sidalwa lesingumoya nayo yonke into athobela livi laNkulunkulu hayi ngale lenye indlela. Ngasho kanjani kuthi ungumKristu uthi ungalihloniphi livi lakhe entweni yinye na? Noma ngubani lobe angahloniphi umthetho engxenyeni yinye yinye yawo? Bekanelicala lawo wonke. Noma ngubani Jesu wathi umuntu angeke aphile ngesinkwa sodwa kodwa ngalo lonke livi leliphuma emlonyeni waNkulunkulu. Hayi nje ingxenye yembaba lonke livi loko wakusho esambulweni sahluko samashumi lamabili nakubili. Noma ngubani loyosusa livi linye kule ncwadi noma engete linye kulo sabelo sakhe sakhe siyosuswa encwadini ekuphila. Asikafanele sisuse eBhayibhelini noma sengete kulo. Shano nje leli kushoko. Nakuba seCorinthe bekucala sahluko selishumi nakubili lathi ngamoya munye sonke sipapatiselwe emtimbeni munye. Manje emva kokuba sewukulomtimba baseRoma 8:1 bathi ngakho ke manje akusekho kulahlwa kulabo laba kuKristu Jesu labo labangahambi ngekwenyama kodwa ngamoya. Kunenzawo lapho kungekho kulahlwa khona. Noma ngabe uya kuMethodist, iBaptist, libandla lePresbyterian noma ngabe likuphi, uma ukuKristu usidalwa lesisha, futhi akusekho kulahla kuwe, akukho ndzawo sanhlobo. Leyo indzawo yaNkulunkulu yekuhlangana. Kulapho la uNkulunkulu ahlangana khona nesikhondi. Kulapho la ubalwa khona njengesidalwa lesisha ngoba bafile etintweni telive. Bayaphila kuye bukhona lobuphilako baNkulunkulu bukanye nabo lusuku ngelusuku uphila kubo kuwo wonke umnyaka lofikako phansi eBhayibhelini ngesikhathi umuntu ahlangana nesingakalo saNkulunkulu ufika endzaweni wayinikela evini lakhe lelibhaliwe langalolo suku uNkulunkulu wenda loyo muntu abe sidalwa lesisha futhi akanako kulahlwa buka Jobe. Ngabe nginivala tindlebe ngendlela lengingayo kule mibhobho na ngiyaxolisa ngako ngiyathi uyawawada ekhathi lapha ngiyakuva lapha cobo lwami kodwa buka Jobe kungakhathale ukuthi bangaki bantu lotama kumlahla bangaki labasho ukuthi bekaneliphutha bekagcina imiyalo yaNkulunkulu ngalowo mnikelo wekushiswa bekathi ukuthi bekakulungisiswa ngoba bekagcina imiyalelo yaNkulunkulu walungisiswa kanjalo ke ngoba bekenda letinto leto uNkulunkulu lebekafune atende kukhona lophila ngoba uNkulunkulu ukhanyisa lusuku ngato tonke tinsuku kusuka ekufeni kuya kuthi ivumo kholo nasekuphileni nasevini lelusuku. Manje uNkulunkulu unetindlo latendako njengembali lencanyana njengoba ngishito ngalo lokunye kusa ekudleni kwasekuseni. Ngesikhathi imbewu ita ekukhanyeni iqala kukhula inatha emthonjeni waNkulunkulu iqhubeka ifuqa yenyuka ite ifike engcenyeni yelihlumela ikhuphuka iya embalini ikhuphuka iya ekubhalasheni. Manje siyathola ukuthi ngesikhathi sikala naKristu, sikhula ngendlela lefanako ngoba sikhula emseni nasekuhlonipheni uNkulunkulu. Licebo laNkulunkulu lelinikethiwe kuphela lanoma ngumuphi umnyaka livi lakhe. Indodana yakhe yefika futhi yabonakalisa sonke sethembiso lesethenjiswa eminyakeni wakhe. Bonke abaprofeti befika nje khona impela ngesikhathi bebalivi laNkulunkulu liphila emhlabeni. Bebalivi. Yesu washo ukuthi bebabo uNkulunkulu. Yesu wababita labo baprofeti ngabo uNkulunkulu. Indoda yahlangana nami emhlanganweni lowendlulile bebe nginawo yathi, ungusiyazi wethenkolo longathi lutho. Uthi ngathi, angitisho ukuthi nginguye. Ngathi, livi alithi kusiyazi wethenkolo. Isayensi yethenkolo iyakwenda. Livi lita, niyabona na. Ngathi nje, isayensi yethenkolo ita kusiyazi wethenkolo. Kodwa ngathi sikhuluma ngalenye into letsite. Manje sithola ukuthi eminyakeni ngamunye ngesikhathi uNkulunkulu asho into letsite lebe yitokwendeka. Naku kufika leyo ndoda lapho uthi yabonakalisa lokho. Naku lapha kufika abantu futhi baphila lokho. Loyo kwakuNkulunkulu uqobo lwakhe aphila kubantu ngoba kwakukuphendvula kwelivi lakhe. Manje indlela uNkulunkulu lekuphela kwayo leniketiwe nelisu lelikuphela leliniketiwe namuhla yindodzana yakhe ngelivi lakhe lalomnyaka leliphiliswe ngamoya wempilo yakhe liphilisiwe. Manje sinetikolo letinkulu tescience yetenkolo uthi tikhathi letinengi uma senda loko angikamelani ngalutho nako impela cha. Kodwa niyabona ngesikhathi unesikolo sescience yetenkolo Jesu wathi kuJohane longcwele wesine, ikhathi siyeda futhi manje sengiso lapho uNkulunkulu angimoya uyokhondwa ngamoya nangeliciniso. Manje labanye bantu banamoya kude liciniso, labanye baneliciniso kude umoya. Ngakho-ke kunjengoba uma besinemoto lenkulu besihamba siyanzawana thite ngekhadi lakhe futhi omabili lamakhadi lakhe endiwe njengalokufanako futhi siwafucele ngephandle lapha futhi sa etulu emathangeni futhi siwagcwalisile omabili ngagasolina futhi uyayidumisa uyayidumisa lenye. Yebo-ke ubuka ngephandle uthi sihlalo silungile, lisondo lekujikisa lihle, linemakinobho edayimane kulo, futhi indvangu ihleli kahle. Oh, uhlalela emuva futhi ulale. Futhi oh, tindlo letinengi leba ungadenda ngayinye kodwa niyabona lenye yawo onke awo anetaki mshini leti kahle kodwa lenye yawo inemandla ekuhambisa. Niyabona ungahle wathi taki mshini kodwa kubita emandla ekuhambisa kudumisa taki mshini kutenda tisebende. Futhi nguleyo ndzaba ngelibandla namuhla sigcwele isayensi yetenkolo ngaphandle kwemandla ekuhambisa kuko. Kunjalo, niyabona na. Ngalamanye amagama bewufanele ube nenhlaso kugasolina. Noma lo gasolina awukho ngetulu kwe akehlukani nje nemandi. Kuphela nje uma angenayo inhlaso kukuvuthisa. Ngakho-ke nguleyo indlela akunandzaba ukuthi sifundiswe kahle kanjani, sitokhola kahle kanjani nekuthi ngulokhu ungakanani kwelibhayibheli lesithi kuliciniso. Futhi sikholwa ukuthi konke kuliciniso kufanele kube ngemandla ekuhambisa lafanele abe lapho. Inhlase kuvuthisa lelo livi kulenta licale kuduma. Belifanele libe naloko. Uma ungakwendi, libandla lihlala linganyakati. Imoto ihlala inganyakati. Uyohlala unganyakati. Kodwa akunandzaba ukuthi usho kangakanani ukuthi ngiyavelana ngikholwa lonke livi laloko. Ufanele ube nendlo letsite kuchumisa inhlase. Kwenda leyo okutheni lelikhulu iye ekuvutheni. Bese libandla laNkulunkulu lelikhulu liyahamba liya ekuqhubekeni. Kufanele kubite emandla ekuhambisa netaki mshini. Akukho lutho lolungakalungi netaki mshini. Kodwa kushoda emandla ekuhambisa. Futhi ngicabanga ukuthi lokho nguleyo indzaba ngelibandla namuhla. Lishoda ngalawo mandla ekuhambisa kucindzetela lelivi leli. Futhi silende liphilele lolu suku. Martin Luther bekanetaki mshini nemandla ekuhambisa telusuku lwakhe. John Wesley bekanawo elusuku lwakhe. IPentecostal yayinawo angelusuku lwabo. Kuthiwani-ke ngelusuku lwethu na? Lesi ngulesinye sikhathi. Libandla belifanele ngabe likhule ngalokwenele manje. Lilungele kuhamba lihlangane naKristu ngekubonakaliswa kwaso sonke sibusiso lasethembisa eBhayibhelini. Asebenta kulowo lomkhulu munye umtimba lapho athembisa khona ukuthi bekayohlangana nebantu uthi akhondwe kuleli bandla lelikhulu lakhe. Kodwa niyabona, sithumela abantwana bethu baye esikolweni, sifunda kufunda kubhala tibalo yonke imilando ebaprofeti nayo yonke into. Loko kulungile. Kodwa ngaphandle uma beunento letsite ngemuva kwaloko. Oh wena uthi yeboke ngimemetile ngikhulumile ngetilimi. Loko kuhle. Ngiyakukholwa loko nami. Kodwa loko akusiko lengikhuluma ngako noko. Niyabona uyo saphatheke wena uthi peng peng bum bum njengemoto lenzala itama ukucala kuthuma. Wena uthi ya ngiyakukholwa loku ngiyakukholwa loku nako kodwa uma sekufika kuloku leto tinsuku oh cha cha ulikhulu le octane mina kethu ngeluhlobo lolukahle lwenjini ngemuva kwakhe uyovuthisa lonke livi laNkulunkulu liye esethembisweni salo kunjalo kuleyo ndzaba lekungiyo ngathi namuhla cishe sifika ekumeni sifuna ukukholwa loku sikhole lokwa ngisho into lethithe ngaloku yeboke angathi yeboke libhayibheli lasho kanjalo loku ucetha indzaba uma uNkulunkulu ashito njalo kulapho ukuthi kwendiwe uma kungulowo uNkulunkulu lathithe kwende besifanele sende loku dala nje lapho athe uNkulunkulu akuvuthise futhi ngaloku uchonzile uqala ugijimeke futhi niyabona uma ungakwendi uthola onke emaplaki anemule wonke futhi ngako ke sidzinga into letsite lehlukile sidzinga into letsite kusivuthisa ngako ke caphela hayi kuphela ukuthi ungena ngamoya loyingcwele ngekufunda phansi livi la ubonakalisa lelo livi manje khumbulani baprofeti bayalikholwa livi bemukela livi laNkulunkulu futhi uNkulunkulu umoya loyingcwele wetha kuko futhi wavuthisa leso sethembiso futhi wasenda safezeka. Oh he, ngubani lo tholahla loko na? Jesu wathi, ngubani lo ngilahla ngesono na? Sono kungakholwa. Noma yini uNkulunkulu layibhala uthi noma yini baprofeti labayisho, ngimpendvulo. Loko labathi ngiyokwenda, ngiyakwenda. Wetha njengomprofeti, indvodzana yemuntu, uloko impela lebeka ngiko. Naloko lafakazela kuba ngiko. Beyangiko leni na emandle kuhambisa beka lapho kuvuthisa Taki Machine beka Taki Machine indvodzana lucobo lwayo nababe beka ngemandla ekuhambisa akusimi lo wente lemisebenzi ngubabe wami lohlala kimi wasaphatha phambili emandla ekuhambisa futhi wenda lento iqhubeke ukwenda kufezeke ngake ngasho nini noma yini njenga Samuel washo ngalesinye isikhathi kubani ngake nganitshela noma yini egameni lenkosi ngaphandle kwaloko lokwendeka na yabona na kunini lapho ngake ngakusho khona futhi kunini lapho kungendekanga ukuthi kufezeke. Oh wena loko losithele kona kuyendeka kodwa sifuna inkosi noma kunjalo ngoleyo ndlela lekungayo namuhla bantu bafuna kubambelela emibonweni yabo lemihle bafuna kubambelela etikwethi ivumo kholo tabo bafuna kubambelela kuloku bese ke bakhuluma ngemvuselelo elusukwini lwethu ngaba kanjani nemvuselelo uma konke kuma napha ngendlela lokungiyona gasolina lonemandi nayo yonke into lenye kuko tonke tinhlobo tekuhlanda nato tonke letinto leti tesimanje manje ticutshwe nako ngenehla ngemgwaqo ngalelinye lilanga futhi kwathi lokunye lokufana nekwekuhlanda kwesimanje kwathi awudzinge kuthi uhlande titsha into kuphela lofanele uyende utenya ekhathi lapho uthi utenye utikhiphele ngephandle ngacabanga ngito balichawe endlini yami ngahamba futhi ngatitholela libhokisi lalento thide uthi ngathi kunkosikati qhubeka ungene sithandwa ake ngiwashe le titsha ngacabanga mfana bona labafo bayakwathi lalabakhuluma ngabo bona bososayensi ngitomkhombisa kuthi kanjani ngitokwenda utokwenda athe abambe kuloko loko lengikwendako uvele nje uyenye ekhathi uthi ukhiphele ngiloko konke lofanele ukwende bantwana bebadle emacanza lokukudla kwasekuseni futhi ngathela lesihlande ekhathi lapho futhi ngayenya ekhathi ngayenya ngayikhipha futhi ngayenya ekhathi futhi ngayenya ngayikhipha kwakusolo nje kushona emacanza yebo mnumzane angikholwa noma yini lengiyiva kubo mabona kuthe angiyuphindze cha mnumzane cha impela kuleso sizathu ngingakholwa noma nguyiphi indlela lendwe ngumuntu ukuthi ingema uNkulunkulu unendlela yinye leniketiwe akusiyo i-Methodist i-Baptist i-Presbyterian Kodwa nguJesu Kristu ngekutalwa lokusha ukholwa lelo Bhayibheli. Leyo indlela leniketwe nguNkulunkulu. Uthi nguyona ndlela kuphela lanayo. IkuJesu Kristu indvodzana yakhe. Uthi endvodzaneni yakhe wabeka ligama lakhe. Lakhe ligama laNkulunkulu nguJesu. Ngoba weda egameni lababe wakhe. Uthi kute kube ligama laNkulunkulu. Ngoba beka uNkulunkulu. Manje caphelani. Ngesikhathi lokunyakaza kwamandla lamakhulu kaNkulunkulu kufika endlotsaneni yaNkulunkulu. Uyamphilisa. Umoya wekuphila ungena kuye. Khonake kwendani na? Ubahlalisa etindzaweni yasezulwini khona manje. Hayi ukuthi bayoba sikhona khona manje. Manje sesivele sivusiwe ekufeni. Emandle kuhambisa netucking machine sekungene ekusebenteni kwasiphilisa futhi senyuselwa etulu ebukhoneni baNkulunkulu lapho umoya wakhe ukhona futhi manje sesihleli indzawonye etindzaweni tasezulwini uKristu Jesu uKristu Jesu sihleli ekhathi lapho leso sihlalo lesikhulu se lesesivele sokhelwe ngemlilo sivuswe ekufeni singenye yaso uma uyingenye yemlobokati ungiyo Ngoba umlobokati uyingcenye yemiyeni niyathi ngakho ke sithola kuthi kuyinto lefanako uthi uyokwenda kona kanye nje loko lokwabiketelwa ngaye ukwenda kulolu suku angeke abe yilawudisiya ngeke ngisho nangayiphi imitamo abe sivuvu kodwa uyoba semlilweni ngankulunkulu uyobe achubeka emoyeni wankulunkulu manje sibuka lapha manje kuthola Manje asesi manje kulesikhathi lesi lesifanako lesikwendako ukuthi lokhu kuyayisishaya uthi ngesikhathi sake safa esonweni nekuphambuka iphambeko njalo yena siphilisiwe ndzawonye evini lakhe lalomnyaka manje asicabange ngemuva lenge tikhathi takadzene ngemuntu lothithe lowaphiliswa ngalelivi ngaphambi nje kwekuthi sibe nenkonzo yemkhuleko walabagulako ake sithathe bantu labambalwa sibuke timbawu tabo asithathe indvotsa lapha leyagcina lonke livi laNkulunkulu emuva eTestamentini lelitsala lebitwa ngaEnoch waphiliswa kakhulu livi laNkulunkulu kuthi bekanebufakazi kuthi kwamjabulisa uNkulunkulu kwakungekhondo yinye kuthi uNkulunkulu layala Enoch kuthi ayende kodwa lokho lakwenda ngiyathibutha kuthi bangakho boEnoch lebe bangaba lapha kulenzambama kuthi uma wathi kuthi kusevini laNkulunkulu bangakho yini nini besifazane labaphungule tinwele lebe bangakubita wena luqobo ngeEnoch niyabona niyabona Uthi nathi kuthi uNkulunkulu uyakulahla lokho na bangakhi benu nini emadvotsa labavumela labesifazane bende lokho lobe ungatibita wena luqobo ngaEnoch na oh he lokho yinto yinye nje kanjani ngalethi inkulungwane na uthi sitama kwehlisa sithi ngiwakuloku futhi ngiwakulokwa ngaba waloko kodwa uthe ufike ekhathi endzaweni yaNkulunkulu leniketiwe uthi ungeke ungene ekhathi lapho ngaphandle uma uba ingcenye yalelo livi uthi kuba ingcenye yalo uba ngokonke kwalo kuhlonipha kukokonke caphelani naloku lapha uthi iBhayibheli libita livi laNkulunkulu uthi leli livi laNkulunkulu manje sithola ukuthi Enoch uta ekhathi endzaweni yaNkulunkulu leniketiwe ngelivi lakhe futhi wahamba iminyaka lengemakhulu lasihlanu uthi wamjabulisa uthi siyathola ukuthi Taki mshini iphelele kuye ukuthi ngesikhathi emandla ekuhambisa abene kusebenta ekhathi enjinini kwamsusa nje emhlabeni Wathatha kundiza ngendiza kwekucala njengekuya ezulwini asebenta etakini mshini taNkuluNkulu nasemandleni ekuhambisa zawonye beyange njalo ngoba uNkuluNkulu wamhlwitha emhlabeni ngaphandle kwekufa loku kuqinisile impela bekahamba endleleni yaNkuluNkulu leniketiwe into lefanako siyayithola kuEliya Eliya lomdzala bekathethise labanengi kakhulu balabo Jezebeli labaphende buso nekuhula tinwele nakanjalo njalo lebe bakusebentisa kwangalolo suku lendlotsa lendzala yayichitha impilo yayo ihlala ngelicala nje sono emkhatsini wabo besifazane ngoba bebane wesifazane Jezebeli lapho uhlela lizinga cisha nje kufane neHollywood yena lapha ikwendile uthi yenda bonke bodzathe bonke batheleka ekhathi kuko ngephandle lapho futhi lo Jezebeli usaphila ungaqalata nje futhi ungabona ukuthi usaphila futhi usesemandleni amakhulu futhi manje siyathola ukuthi lo mfo lomdzala angumprofeti bekacalekise leyo ndlo nako konke wahlala ngalokuphelele enthandweni yaNkulunkulu lapho bonke bebashumayeli baba buthakathaka wahlala khona lapho nalo futhi ngalelinye lilanga waba nekukhathala kakhulu wathi uNkulunkulu wathumela inqola phansi ivela ezulwini nemahashi emlilo futhi amenyusela ethulu bekagcwele kakhulu lawo mandla laphilisako cabanga nje nelivi laNkulunkulu enhlitweni yakhe wagcwala lawo mandla laphilisako lamphilisa Uma umoya kaNkulunkulu wa ngikholwa ukuthi sithola kuba seRoma belishumi nakunye noma 111 uma kuthi uma umoya noma baseRoma 811 ngiko uma umoya lowavusa Jesu kulabafile ukini uyophilisa futhi nemitimba yenu lefako
That raised up Jesus from the dead if
Uma umoya lolo avusa Jesu kulabafile uma ubakini uyaphilisa nemitimba yenu lefako uphilise lichaza ukuthi leligama lelithi phila ligama lesiGreek lelichaza kulethwa ekuphileni emva kwekufa haleluya naloke lelisango lekukhonda kukhonda ngamoya nangeliqiniso dakhi mshini nemandla ekuhambisa ndzawonye Niyakubona le lengikuqondzile na. Uma umoya lo lo wavusa Jesu labafile uhlala kini, uyophilisa wende iphile imithimba yenu lefako. Ngoba sekuvele kukuphila. Futhi uma sekuta emthimbeni wakho, uletha umthimba wakho wonke uthobele kuko. Uthobele kuphi na? Livi laNkulunkulu uma kukuthi kukuwe. Manje uma kuyinto letsitele kuwe, lekutshela ukuthi yebo ke, lokho kwakuthi insuku lesetendlula. Futhi Marko welishumi nesithupha akasilo lichithiso. Nalo mbono wePentecostal wempaphatiso wamoya longcwele. Lokho akusiwa umoya waNkulunkulu ngekhathi kuwe. Angikhathali ukuthi uceceshwe kahle kanjani. Wena lowo akusiwa umoya waNkulunkulu. Wena uthi, yebo ke, make wami beka wakuloku nababe wami yonke leminyaka neminakethu. Noma yini lofuna kuyisho ngetihlobo takho. Na kanjalo njalo. Lokho mhlawumbe bekungaba kahle ngabo. Kodwa akusiko kwakho, niyabona. Ufanele kulolu suku ute kuKristu Jesu ngalomnyaka nesethembiso lesibekelwe lomnyaka qaphelani sithola ukuthi lamandla laphilisako asha inok amphilisa futhi waya ekhaya ngaphandle kwekufa asha Eliya amphilisa wathi waya ekhaya ngaphandle kwekufa sithola umlandzeli wakhe lokwakungu Elisha lokungumfanekiso lapho waKristu nelibandla Elisha Eliya wenda imimangaliso lemine na Elisha wenda imimangaliso lesiphohlongo beka nengcenye lephindzeke kabili njengoba kwathelwa etuke libandla ngamuva beba nendvotsa lefile bayiphonsa etuke mathambo akhe futhi yona yaphila lawo mandla laphilisako beka kuleli thuna naye ungeke Uhlala njalo kulapho uma uthola lawo mandla laphilisako aNkulunkulu uphilisiwe ngaye manje manje khumbulani kuKristu sinyama yenyama yakhe lithambo lemathambo akhe ngesikhathi uNkulunkulu alimatha Kristu eCalvary bekalinyathelwa mina nawe sinyama yenyama yakhe nelithambo lelithambo lakhe umthimba umthimba wakhe ligama leligama lakhe umlobokati wakhe niyabona Sikuye sinyama yakhe nemathambo akhe. Kuthi uNkulunkulu sewuvele usivusile kungashiwo nje. Lamandla laphilisako lasivusa sisuka empilweni yesono. Kuthi aguqula bungithi kungashiwo nje kuthi sekasivusile kuKristu Jesu. Lokuthi luvuko lutosiletha ekuvuthweni lokugcwele. Manje khumbulani safa egameni lethu luqobo sangcwatshwa futhi savuswa kulakhe niyabona asisesibo bethu luqobo lokuthi lelo gama lelikhulu la Jesu Kristu libhayibheli lelathi ngalapha kubasefesu 1:21 kuthi imindeni yomubili ezulwini nasemhlabeni wethiwe ngalelo gama ulapho la uNkulunkulu abeke khona igama lakhe lelo ligama lemndeni ezulwini lelo ligama lemndeni emhlabeni futhi sikuKristu ngempapatiso wakamoya hayi ngemandi ngamoya sipapatiselwe emtibeni munye longu Kristu indzawo yokukhontela bonake kuba sekhathi lapho siba kulomhlaba kunjengencwadi lebufakazi wena uthi ngithenge isiqepho semhlaba awukakabi wakho ute ube nencwadi lebufakazi kodwa uma unencwadi lebufakazi uyakhombisa ukuthi yonke into lebe imelene naleso siqepho semhlaba seyicishiwe bese ke uma sewube ngumKristu futhi wemukela Kristu njengomsindisi wakho Konake uma uNkulunkulu athumela incwadi lebufakazi uyakhombisa ukuthi akunandzaba ukuthi babe wakho wendeni make wakho wendeni ukuthi lomunye umuntu wendeni make wakho babe bangahle kube bebathitsakwa ingwadla noma yini lokwakungiko sonke sono sishayiwe sasuswa unencwadi yelilungelo lebunikati le incwadi lebufakazi akukho lutho lolungakususa kuyo futhi bukani yonke into kulowo mhlabathi ingeyakho amen futhi uma ubuKristu Jesu ngempaphathiswa malongcwele sonke sipho sankulunkulu selibandla amen incwadi lebufakazi encwadini yelilungelo wena sakho singesakho siphilisa imitimba yenu lefako oh he kube besingacabanga ngako ake sithathe kubuka kulabo labethembekile ePentecost bonke bekasekamelweni lelisekulu lapho futhi bonke bebesaba bebane nencwadi yelilungelo kulungile kodwa bebesaba futhi khona lapho nje kuleso sikhathi nako kuthi umsindo uvela ezulwini incwadi lebufakazi yathunyelwa phansi kubo njengemoya lovungutako lonemandla wagcwalisa yonke indlu lapho bebahleti khona futhi baphiliswa kakhulu nguloko kwathe kwathi bonke bugwala babo beba lomunye wabo beke saba bathe baphika kuthi beka sengakabi ngumfarisi noko noma beka sengakabi ngumsadusi noko kodwa ngesikhathi loyo moya longwele wehla futhi wambhabhatisa kuJesu Kristu waba inyama yenyama yakhe lithambo lelithambo lakhe livi lelivi lakhe Beka sigalwa lesisha bekangumuntu lomusha aphilisa umtimba wakhe bukani ukuthi wendani kuwe ngesikhathi angena awunendi uphumele ngephandle futhi uthi ngiyimethodist ngiyibaptist oh ngiyathi angafanele ngibheme angafanele ngibe naloku angafanele ngigcoke letinhlobo leti tethi ngubo angafanele ngende loku angafanele ngende lokwa ukuphilisa kakhulu uthe uphoceleleke ukuthi ukwende uphilisa imitimba yenu lefako bukani waphilisa imitimba yabo bathe bandiza basonzela kakhulu ezulwini athe aphilisa umtimba wabo ukuthi ukhulume ngelulwimi labangakaze baluve phambilini aphilisa imitimba yabo bakhuluma ngelulwimi lolusha lwasezulwini baphiliswa ebukhoneni bankulunkulu ngempaphathiswa moya longcwele emandla nkulunkulu laphilisako ababhaphathisela kuloko bebasenza weni yokukhontela ke ngaleso sikhathi bebalapho bebangakhontela khona iSanhedrin noma lutho lokunye lolwalungeke lubahluphe ngoba baphiliswa bebabantu labasha loko kwakungemuva kwekuba sebabhaphathisiwe bukani Stefane nomncane uta ngendlela nkulunkulu lenikethiwe waphiliswa ngemandla ankulunkulu uta esangweni indlela nkulunkulu lenikethiwe uthi ngisho nangesikhathi bahambe bayombulala bamgcoba ngematshe wathe wafa wathi ngibona emazulu avulekile Jesu ume ngesekudla sankulunkulu lawo ngemandla laphilisako waphiliselwa etule sifubeni sakhe kwakunguna Philip lomunye uthi logcwele emandla laphilisako simthola phansi lapho eSamaria abambe imvuselelo lenkulu namandla lamakhulu laphilisako emva kokuba akuKristu uta lapho bekanebandla bathi ngulungwane bamlalele uthi wathi manje suka lapha Philip ngikufuna uphume uye kulolu gwadule eGaza lapha nginendvodza ngephandle lapho ngifuna uhlangane nayo futhi kungekho mbuto kungekho mbuto nhlobo bekagcwele lawo mandla laphilisako beka kuKristu beka senza weni leniketiwe lapho uNkulunkulu beka ngakhuluma naye uNkulunkulu wakhuluma naye kwakungekho mbuto wathi yebo ke ukhulumile nami futhi wangitshela ukuthi ngangitophiliswa kodwa angathi manje angidiva ngikabi kakhulu namuhla Oh hey yebo ke ungitshele ukuthi kina moya longcwele futhi ngaletinye tikhathi impela ngiyakungabatha Philipu beka lati ngoli ivi laNkulunkulu ngoba bekethe ngendlela yaNkulunkulu leniketiwe akambuthanga uNkulunkulu ngekuthi yebo ke uNkulunkulu nginalokuneni lapha ngifanele ngime ngifanele ngibone umfundisi wesifunda ngaphambi kokuthi ngikwende ngifanele ngiyokhuluma nembishopi kwakungekho lutho ngako abenake enkulunkulu kuphela washo ayoshona le elugwadule wathola lenye indvodza umthenwa lengumtopiya indvodza lelikhalathi yewuka ifunda umbhalo kuIsaya uthi wathi uyakuconza lokufunda kona wathi ngingakuconza kanjani ngaphandle uma umuntu lothite angifundzise na Filipu wavuka encolweni futhi waqala kukhuluma naye ngenkhosi wathi nanga emandi yinde vimba ukuthi ngibhabhatiswe wathi uma ukhola ngenhlitiyo yakho yonke ngawo wonke umphefumulo wakho nengcondo emandla wehla encolweni futhi wambhabhatisa na Filipu bekagcwele lawo mandla laphilisako wade wamsusa emehlweni akhe cabanga emtimbeni wakhe lofako umtimba wakhe lobonakalako wahlwithwa ususwa emehlweni emthelo ngikholwa ukuthi loko kuliciniso uNkulunkulu bekangamthatha amyise kulenye indzawo lethite lapho bekanesidzingo sakhe khona wenyuselwa etulu yathi kufa ngeke kuze kuyithuse leyo ndlo kuwe uma ukuKristu endzaweni yaNkulunkulu bukani lapha Mose bekanako bekangumprofethi livi lenkosi leleda kuye awekho lamaningi bangakhi bokhora labavuswa uthi bathi sithinga inhlangano lenkulu manje utama kuthatha indzawo yokuba indvodza yodwa lengcwele uNkulunkulu wathi dehlukanise wena lucobo ngitomgwinya wonke nje nabodathane nakanjalo njalo abamkhathatanga wachubeka nje futhi ngesikhathi Mose afa futhi wangcwatshwa adingelosi lawo mandla laphilisako ahlala kuye ngoba iminyaka bengamakhulu lasiphohlongo kamuva nangu lapha ngale even lesethembiso akhuluma naJesu lawo mandla laphilisako besakuye leyo indzawo yaNkulunkulu yokukhontela uthinike wathi kanjani na bengumprofeti livi leda kumprofeti uthi bekalivi laNkulunkulu lelibonakalisiwe leminyaka wakhe Amen. Niyabona, ungeke ufe, sewuvele uphilisiwe. Oh, uma libandla belingakubona nje lokho kuphela. Kuthi akusiko loyoba ngiko, senivele ningiko. Ngudevel lo tama kunemuka lokho. Yebo ke, uthi manje ngiyakutshela ngwaloko, angikhathali ukuthi wakuphi. Utofanele utalwe uvuselelwe ubhabhatiswe ngamoya longcwele kuJesu Kristu uphiliswe kulolonke livi. Umoya wakho kuwe utogcizelela ngaamen kulolonke livi leBhayibheli. Ngaphandle kwaloko uma kunikina inhloko kukuwe uyawuyekela lowo moya. Akusiwa umoya waNkulunkulu otophikisana nelivi laNkulunkulu. Utoligcina livi laNkulunkulu. Ungesiko kuphela ukuthi liyalikholwa. Kodwa lilenda liphile libonakalisa livi laNkulunkulu. Yebo mnumzane. Qaphelani bona futhi labangcwele beliTestament lelidzala lokungenteka ngaphansi kwemhlatshelo lomdzala. Lebalindzele lona lomusha ukuthi ufike. Bebanani nembeza lomuhle kuNkulunkulu. UMateyu wemashumi lamabili nesikhombisa siyatshelwa lokho ngesikhathi Jesu avuswa uthi waphuma ethuneni. Lokukuthi siligubhe emavikini lambalwa lendlulile. Liphasika iBhayibheli lasho ukuthi labanengi balabangcwele lebekalele eluthulini lomhlaba bavufa ekuvukeni kwakhe futhi betha edolobheni futhi babonakala kulabanengi bebabo bani na bebakubonakaliswa kwelivi laNkulunkulu lelethenjisiwe indzawo kuphela uNkulunkulu lahlangana kuyo ngaphansi kwalowo mhlatshelo manje kubaseThesalonika bekuqala 4:16 iBhayibheli lasho ukuthi labangcwele beliTestament lelidzala bebayofika ngaphambili naye ngesikhathi abuya futhi labo labaphiliswe kuye manje ungena kanjani kuye na ngempaphatizo wamoya emandla kaNkulunkulu indzawo lapho ahlangana khona kuJesu manje Jesu uyindlela kaNkulunkulu lenikethiwe manje caphelani Jesu bekanesiqiniseko impela ukuthi bekangubani bekathi ukuthi bekayindodzana yaNkulunkulu bekathi ukuthi bekatelwe intombi ndo bekathi ukuthi wonke umbhalo wathi bonakalisa wona lucobo khona ngqo ngaye bekwathi ngalokuphelele kakhulu wathi wathi kubo bakhi belithembele ngalolo suku wathi zilithande lithembele futhi ngitolivusa ngetinsuku letinsathu caba ngani ngaloko litsiliteni futhi ngitolivusa ngetinsuku letinsathu ngani na kwakulivi lelibhaliwe lakhe Davide wathi angiyushiya longcwele wami esihogweni ngingashiyi umphefumulo wakhe esihogweni kanjalo futhi ngingeke ngivume ukuthi longcwele wami abone kubola manje Jesu wathi ukuthi loyo kwakunguye kungekho mbuto engcondweni yakhe. Uthi bekakwathi lokho ema-awa langemashumi lasikhombisa nakubili. Umtimba uyabola ngalesinye isikhathi ema-aweni langemashumi lasikhombisa nakubili. Bekatobuya ekuphileni futhi. Ngako wathi dzilitani leli thembeli ngitolivusa futhi ngetinsuku letintsathu. Leni na? Lelivi lalibhalwe ngaye. Lalibhalwe ngaye. Ngoba bekakubonakaliswa kwelivi lankulunkulu langalolo suku. Yebo ke kufanele kube njalo. Haleluya. Kufanele kube njalo mnakethe. Lapho nzawana thithe. Livi lankulunkulu lelibonakalisiwe lankulunkulu namuhla. Futhi leyo yinto lefanako. Ngoba wakhuluma ngaletitinsuku. Futhi washo ukuthi yini lebeyitokwendeka ngaletinsuku lethu. Sewuvele usitshelile. Siyathi ukuthi yini leto kwendeka. Futhi siyakubona kubonakaliswa kini. Khona ke nisebandleni laNkuluNkulu. Ngaphandle kwaloko bewungatibita ngekuthi uyiMethodist, uyiBaptist noma yini lenye. Angeke kuze kusebende. Kwakunayinye kuphela indzawo yokuhlanganela. Leyo ikuKristu Jesu. Oh namuhla, oh kanjani namuhla? Kuthi bengiyokwenda ukuthi wonke umuntu bengakubona lokho. Abone ukuthi ungena kanjani apapatiswe. Umlobokati uyingcenye yemiyeni wakhe. Libandla liyingcenye yelivi kubonakaliswa. Manje ukuliphi libandla na? Ngabe usehlelweni na? Uma ukulo ngalokuqondzile ngitokutshela manje kuseLaodicea kodwa uma uKristu usidala lesihla futhi usebandleni laNkulunkulu ophilayo nesibonakaliso sato impela into letifanako leto latenda ngelusuku lwakhe iyobuya lapha kulolu suku kwenda into lefanako lathi kuyoyo kwenda konake lelo libandla sibili ungena kulo ngempapatiso wamoya hayi ngekujoyina hayi ngalokunye ngetulo kodwa ngekupapatiswa ngamoya longcwele emtimbeni wakhe. Kulungile yindlela uNkulunkulu lenikethelwe kuphela leyo lasishiyele yona kuyenda kupapatiselwa emtimbeni wakhe ngamoya wakhe. Yesu wathi kuJohane longcwele 14:12 loyo lokholwa asesekimi. Akumangalisi bantu bathi tinsuku temimangaliso selendlulile. Akumangalisi basho letintho lete. Loyo lokholwa ngimi, hayi lokholelwa kimi, kodwa lokholwa ngimi. Lemisebenzi lengiyenda komini, uthi oyenda naye. Leni na, yimpilo yakhe ngemandla akhe ekuhambisa kuletakhe mshina takhe. Loko lokukuwe, loko lokukuvuthisako, ukwenda kuhambe futhi kwende lemisebenzi leyo lokwathembisa kuwenda. Noma impilo kuye. Iniphilisile ngamoya wakhe kwenda livi lakhe lokutakhe mshina tisebenda ngemandla akhe ekuhambisa emaHebheru 13:8 Jesu Kristu unguye itolo namhla naphakathi manje futhi nakumakho sahluko selishumi nesikhombisa livesi lemashumi lamathathu lamakho longcwele lalelani sengivala Jesu wethembisa letinto lethi ngetinsuku tekugcina kuthi unguye itolo naphakathi wethembisa kumalakhi wesine kuthi bekayoguqula tinhlitiyo tebantu etinsukwini tekugcina ibuyele elukholweni lwabo babe. Wethembisa loko. Wethembisa tindzawo letiningi ebhayibhelini tindlo lebakatyodenda. Noko sikhashanyana nelive lingeke lisangibona mina. Noko nine nitongibona mina. Ngitawuba nani kini ngato tonke tikhathi. Kuze kube sekugcineni kwemhlaba. Kuthi qaphelani kuLuka longcwele futhi 17:30 njengoba kwakunjalo etinsukwini taseSodoma. Niyathi ukuthi kwendekani eSodoma na? Bukani California, hayi California kuphela. United States, hayi United States kuphela. Kodwa umhlaba. Bukani lensha ihlanya. Leni besine nganitshela ngalololunye lusuku bebathatha kuhlatiya lapho kwetikolwa eArizona lapho ngihlala khona uthi emapercenti langemashumi lasiphohlongo nebantwana esikolweni ithatha kancane engcondweni bayoba yini ke bantwana babo na angeke sibe nalesinye isithukulwane sisekugcineni Yesu washo ukuthi letinto leti betuyofika buka kubo bonke bomabona kutse netinto sithola letinto leti leticanjiwe tisemgceni uyofika sikhathi ngikusho kungakendeki ukuthi bantu bayoba ngalokugcwele bahlanya ngalokugcwele umhlaba uyoba njalo. IBhayibheli ikhuluma ngetinto letesabekako letibonakalako njengoba bakukhombisa kubobhayisikopo namuhla kwalamanye macandza etilwane yasendulo letatiphila emhlabeni tinkulungwane letiningi netigitsi teminyaka. Dichobosela futhi kuvele letinye loko nje yinto lencane kuloko lokuthi okwendeka ngesikhathi sihogo sivuliwe natevele aphuma nako konke kwetindlo letingaqondzakali ebesifazane noma sikhonyane netinwele njengebesifazane nematinyo la njengelibhubesi leni lomhlaba uyobe ngalokugcwele uhlanya mbamba akukho nje khashane kodwa cishe nje lizinga linye usuka kuko manje oh kweludumo laNkulunkulu kokubuya kwenkosi Jesu kwamoya longcwele kwekwatiwa kanjalo kwebukhona lokuphilako kwaNkulunkulu lophilako Jesu washo kumakho longcwele lapho wathi ngalolo suku indodzana yemuntu iyokwembulo manje khumbulane hayi indodzana yaNkulunkulu weka ngemagama lamathathu endodzana indodzana yemuntu indodzana yaNkulunkulu indodzana yaDavid ngesikhathi yena alamhlabeni uta njengendodzana yemuntu beka ngumprofeti indodzana yemuntu ngumprofeti Jehova lucobo lwakhe wabite abaprofeti Jeremiah nabo indodzana yemuntu ubonani wena Yesu yafika ngoba bekafanele efike ngekwembhalo njengendodzana yemuntu Mose wathi inkosi uNkulunkulu wakho iyovusa umprofeti lo njengami futhi bekafanele abe ngumprofeti indodzana yemuntu kodwa emva kwekufa kwakhe kungcwatshwa nekuvuka ekufeni manje bekasola indodzana yaNkulunkulu lokungetulu kwemvelo moya longcwele kodwa wethembisa ngaphambi nje kwekufika kwesikhathi sekugcina umhlaba uyoba njengoba yanjalo iSodoma ngesikhathi umuntu ehlela phansi esimeni semuntu labathathu babo ingelosi letimbili naNkulunkulu uqobo lwakhe lo kwakunguNkulunkulu iBhayibheli lathi kwakunguye manje wehlela phansi uthi watibonakalisa yena luqobo lapho ngekufulathelisa umhlane wakhe ethendeni lapho Sara beka khona uthi watshela Abrahama ukuthi Sara beyacabangani asethendeni ngabe kunjalo na manje Jesu luqobo lwakhe wathi Elusuku lapho indodzana yemuntu yembulwa khona ngalamanye magama indodzana yemuntu inkonzo ya Jesu Kristu uqobo lwakhe libandla liyondlula ekulungisisweni ngaluda ngekungcweliswa ngawesli ngempaphathiswa amaya longcwele nemapentecostali futhi lihambe ngcoliye ekupheleleni kwendodzana yemuntu la ngesikhathi umyeni namakoti bayoba abantu labaluhlobo lunye uNkulunkulu uyobonakaliswa kakhulu kumlobokati wakhe libandla lakhe bathe bobabili babe munye bamunye manje niyabona ukuthi sikuphi ningabambelele emasikweni abo netivumo kholo bebakahle ngelusuku lwabo kodwa imbali seyichakazile manje sesikhathi sembewu kunjalo Yesu wathembisa letinto lethi manje uma sibona uNkulunkulu enda sethembiso sakhe siphile phambi kwethu futhi sibone ukuthi sikithi namoya wakhe uphila kithi leyo ngiyona ndlela lekuphela yekukhonda indzawo lekuphela yekukhontela indlela yeliciniso lekuphela lalongakhonda ngayo ngoba akukho kulahlwa kulabo laba kuKristu Jesu uNkulunkulu wenda sethembiso Jesu wathi letindlo lengitendako mina niyotenda nani naloko lebekade okwenda ngelusuku lwekugcina kuthi kude kanjani kulomnyaka ngeke kube kukhanya noma imini bekuyoba kufana nesikhathi lesifiphalisiwe kodwa wathi ngesikhathi sakusihlwa kuyoba kukhanya Lilanga liphuma empumalanga futhi lishona enshonalanga lilanga lelifanako liphuma empumalanga lishona enshonalanga kukhanya kuhambe nalo kuhambe ngale kwemithimba lemithathu yemandi timo letinsathu tempaphatiso oh yebo kusukela eAsia kuye ngale eEurope kusukela eEurope kuye ngale eEngland futhi kusuka eEngland kuye ngale eUnited States futhi manje sesifike khona impela emuva futhi futhi sihlethi lapha kulenzambama eWest Coast lapho sivimbelo sesono sawo onke emandle bumnyama anza lapha labo bayiskopo nemisakato yamabona kude nemadoda acabuzana nebesifazane ekhathi lapho futhi bafaka poison etingondweni temantombatane lamancane benathini ukuthi noma nguyiphi indoda lecabuza wesifazane ibophelelekile ngebuchotho bekuthi phatha ukuthi imshade na kungashiwo nje ukuthi sento seligasi Imbela ngiso yebo mnumzane kuyini na madlala ewesilisa eludzebeni lowesilisa nemadlala ewesifazane ngesikhathi ewesilisa nemadlala ewesifazane ahlangana ndzawonye kukulalana bukani kuHollywood bukani emantombatane lamancane lalele ngephandle lapha emaphakhi nebafana bathithokotisa ngala mantombatana netinto letinjengaleto futhi bahlabela ngisho nasemakhwayeni futhi nalabo Elvis Presley nakanjalo njalo loko lesinako namuhla kulihlazo egameni le-America kuloko bokhokho bethu labakulwela futhi bopha ingadi futhi bafela kona kodwa le-awa selifikile kuthi wonke umbuso ufanele ukushiye ngoba kunembuso wankulunkulu lomiswe enhlitiyweni yemuntu ngempaphatiswa moya loyingcwele nebukhona bajesu kristu nakristu utokutha kumlobokati wakhe futhi uyolungisa umbuso lapha emhlabeni longayuze wacethwa ungena kanjani kulowo mbuso na udalelwa kuwo wathi kanjani na ugcina nje bewungaba kanjani wembuso futhi ungavumelani nenkosi na niyabona bewuyoba yi nenkosi livi bekuqaleni bekakhona livi livi bekanankulunkulu nalivi bekangunkulunkulu nalivi wendiwa inyama futhi wakha emkhathini wethu lo nguye itolo namhlanje phakathi bathi kanjani ukuthi bekayindodza nemuntu na bekayobuka ngephandle lapho etethamelini futhi aconze ukuthi bebacabanga ngani siyathi ukuthi lelo liciniso unguye namuhla niyakukhola lokho na ngabe bhili uwanikatile emakhathi ekukhulekelwa na kuloko kunye lengikhohlwe kumbutha kona ngabe uwanikatile yini emakhathi ekukhulekelwa na uwanikatile emakhathi ekukhulekelwa kulungile ngitshela uma unekukholwa ngalokwenele unelithemba lokukholwa lo nkulunkulu lowenda lesethembiso angatifakazela yena lucobo kuba nkulunkulu khona lapha ngaphandle kwekuthi umuntu ethe la ngempili ngiva kuthi angiticalele enzabeni yesethembiso selivu laNkulunkulu ophilayo ubani lapha ake nginikhombise lokuthini lamandla laphilishayo litokusebenzisa ake nginikhombise bangakhi abakholwa kuthi unalawo mandla laphilisako na yebo-ke yini inzaba ngetandla tenu etikwala abagulako na ngesikhathi bona labafunzi bemukela emandla laphilisako etikwabo ngelusuku lwePentecost bendani na baphuma futhi babeka tandla etikwala abagulako futhi basinza yesu washo kumakho welishumi nesithupha kuyochubeka njalo kuye ekugcineni kwelive sikhathi lesingakanani eminyakeni webapostoli hambani niye kulo lonke live nishumayele livangeli kuso sonke sidalo letibonakaliso lethi kuyobalandzela labo labakholwako uma babeka tandla etikwala abagulako batosinza lawo ngemandla laphilisako njengoba bekasemathanjeni a-Eliya emathambo a-Elisha nemandla lafanako laphilisako lafanako lakulabangcwele labo labavuka uma lawo mandla laphilisako lafanako akithi bekantandlatenu etikwa labagulako batosinza ngicaphelile lapha ngicishe ngayekela kuba nekuhlola lokufihlakele ngingaphinzi ngibeke nje tandla tami etikwa labagulako bengisolo ngicaphele ngesikhathi tami into lengingakaze angikaze ngifinyelele kuloku kodwa kulokuthathu kwebantu uma kungenjalo ngalendlela ngithola kwenda ngetulu kwalengake ngefika kuko futhi ngithola imphumela lengcono ngekubeka nje lucobo lwami etandleni likaNkulunkulu futhi ngithi Nkosi uNkulunkulu ukwethembisile sethembiso sakho akusiso sami singesakho futhi uthembisile kuthi bewuyokwenda futhi ngikubonile wena ukwenda futhi ngitokholwa kuthi utokwenda ngoba ngiphaphathiselwe emtimbeni wakho namoya wakho ulapha kukhombisa ukuthi lelo liciniso amen nguleyo inzawo yekukhontela khona-ke ungena enzaweni donke tindoda iyendeka khona-ke ungena enzaweni kuthi inhloso netinjongo kwetinzuzo takho khona ngco nje entsandweni yankulunkulu futhi ngesikhathi ubeka tandla takho lapho futhi ngukholwe kutokwenteka niyakukholwa lokho na ngiyakholwa ngaphambi kwekuthi likhadi linye lekukhulekelwa libide noma lenye into kuthi nkulunkulu somandla angangitshela kuthi yini lwenayo ngephandle lapho nekuthi yini lofanele uyende nekuthi yini lofanele ngabe awukayendi loko kubita kuticalela kahle kunjalo ngiyathi kuthi kunjalo kodwa ngiko impela kuthi nkulunkulu bekayosenda sende niyakukholwa loko na bangakhi lebe batokukholwa uma nkulunkulu bekatokwenta na akukho muntu lohleti lambi kwami lengimatiko lo lengingamcabanga noma ngibone noma ngubani lengimati sibili bangakhi lo batiko ngephandle lapha sonke sithi hambi phakamisani itandla tenu lo watiko kuthi angathi lutho ngani phakamisani itandla tenu noma kuphi nje etethamelini lo watiko kuthi angathi lutho ngani ngiyacabanga ukuthi kukuyo yonke indzawo ikakhulukati etulu ekhatsi lapha manje mhlawumbe labanye bantu nje angibathi abakati phakamisi nje tandla tabo kodwa angibathi empeleni ngiyakholwa ngiyambona Richard Blair ahleli khona lapha ngikholwa ukuthi kunjalo ngingakufiphele phansi lapha kunekukhanya ngalapha angiboni kodwa bukani lapha ngitama kunitshela ukuthi uma lawo mandla kaphilisako angena kini nguJesu Kristu ngesikhathi Jesu abeka tandla takhe kulabagulako baphiliswa ngesikhathi Jesu anemandla ekuphilisa kumphilisa njengemuntu beyangabuka ngephandle futhi asho imicabango leyayi kubantu abatshele ukuthi bebacabangani ukuthi benteni abafulathele bona abatshele into lefanako nezindlelani etinhlitiyweni tenu na lowesifazane wathinza sembatho sakhe wathi ngibani longithinzile na wacalada futhi wamthola wase uthi ngiyeva emandla asukile kimi kukholwa kwakho kukusinzisile lowo nguJesu Kristu loko kufakazela ukuthi likuphi libandla nekuthi endani emandla laphilisako sibili ankulunkulu esidalweni lesingumuntu niyakukholwa loko na asikhothamise tinhloko tethu umzuzwana nje unkulunkulu othandzekako besibe nempi nasathane kule nzambama kule migobho kubathi labantu cishe angitholanga le hafu yabo kubopha ngidungelete kule sakhiwo kanjalo kodwa ngiyakhuleka unkulunkulu ukuthi moya loyingcwele utothatha loko lobe kuhlosiwe enkosi uvumela abantu babone ukuthi asisiso sithuku lesihudu lekako lesifile salabafitha kanjalo unkulunkulu siyaphila manje iphiliswe ngemandla ekuvuka kwaKristu Jesu Kristu uphila kithi sikholwa nguloko nkosi asifunele uludumo lolungelwethu njengasenzabeni kukhukhulwa simo lapho sonke simelelwe laphaya kwakukhona Mosi lolo wafa futhi waphinze wavuswa kwakukhona Eliya labangcwele labaphilako labayohlwithelwa etulu ngelusuku lokugcina oh babonake ngesikhathi babuka emuva babona Jesu kuphela yathi nkosi asifuni bantu basibone asikho lapha ngaleyo nhloso akube khashane nathi kodwa nkosi kuyathi jabulisa tinhlitiyo tethu uma sibona Jesu akhathimuliswa emkhathini wethu uma sibona yena akhathimuliswa uma sibona livi lakhe lokukuthi yena ulivi ngesikhathi sibona ukuthi singakufunda lapha eBhayibhelini lapho ethembisa khona ukuthi uyokwenda khona-ke imbona akusebenza khona lapha kithi oh Nkulunkulu usenda sithi vele sithobeke kanjani pho kuthi siyathi ukuthi bukhona bakhe lobuphilako asikajweni lutho noma saganya ngelide siyakholwa nje inkosi ekuphileni lokuphakathi kuthi usibekele uphawu ekhathi lapho ngempaphathiswa moya longcwele kuthi waphilisa imitimba yethu kuthi waphilisa imimoya yethu kuthi wasiphilisa-ke kuthi sibone imibono nesiprofetho nekukhuluma ngetilimi sibone tibonakaliso letinkhulu netimanga tendeka ngani ngunkulunkulu lophilako sikulowo mtimba kanti eveni kubuwula kulabo lababhubhako kepha kithi thine labakholwako ngemandla ankulunkulu ekuphileni lokuphakathi ngibonga wena ngako babe manje akwateke namuhla nkosi kuthi wena unkulunkulu kuthi awukaze untshintshe umcondo wakho nangelivi linye lowake walisho kuthi unguwe itolo namuhla naphakathi kuthi leyodwa kuphela indlela nkulunkulu layiniketile ingonsa kuphela nkulunkulu lake abeka ligama lakhe kuyo kwakuyindvodzana yakhe lucobo leyethwala ligama lakhe Jesu uNkulunkulu Jehova umsinzisi Emmanuel umnyango kulo lisango letimvu yena lobeka khona nalokhona futhi uyokuda imphanze nentalo kokubili imphanze nentalo yaDavide inkanyeti yekusa umnduze wesigodzi oh uNkulunkulu umangalisa kangakanani akumangalisi Isaya wathi meluleki inkosana yokuthula uNkulunkulu onemandla uyise longuna phakathi oh asinayo lomunye babe ngaphandle kwakho nkosi ungubabe wethu ungumake wethu ungiko konke lesingiko konke loko lebe singake sibe ngiko asina ubona lutho lolunye ngaphandle kwajesu akhathimulisiwe babe ngingahle kube ngentebula kuloko kulenzambama kodwa thatha sihawuse inhlitiyo yami futhi ungive nkulunkulu othandzekako futhi akushiwo namuhla kuthi Jesu Kristu ukhathimuliswe khona lapha ekhathi kuleli thempeli siphe kona babe ngoba sikucela egameni lakhe futhi njengoba ngekutithoba ngilinzile nalethethameli ubona wena unyakada ngamoya wakho Amen. Manje ngifuna ningendele into yinye. Ngifuna kunibuta umbuto munye lona sizothi. Ngifuna ningiphendule kungathi bekusikhathe kugcina. Lobe uyoke uphendule ngaso noma ngubani empilweni yakho. Niyakholwa ukuthi liqiniso na? Niyakholwa ukuthi akukho bandla noma lihlelo lebe lingachondwa ebukhoneni bankulunkulu na? Niyakukholwa lokho na? Akukho nalelilodwa. Kuphela labo labatelwe kuJesu Kristu bathatha ligama lakhe. Kunjalo. Ubidwa ngeligama lakhe ngesikhathi utalwa ekhathi lakho, hhayi ngempapatiso wemanje. Naloku nje ungabhapatiswa egameni lakhe, kodwa lokho akukwendi uthathe ligama lakhe. Utibida ngeligama lakhe ngekutalwa, hayi ngemandi. Niyabona ubhapatiselwa egameni laJesu Kristu, yebo mnumzane, ekuhlanganyeleni, kodwa ubhapatiswa ngamoya longcwele kuJesu Kristu. Ngakho-ke ungabhapatiswa emahlandla lalikhulu, nganoma nguyiphi indlela lofuna ngayo. Ngale lenye indlela bekungeke kwenda mehluko, kodwa uma sewubhapathiswe ngamoya longcwele emthimbeni waKristu uba indvodzana noma indvodzakati yaNkulunkulu, futhi lonke livi liqinisile futhi-ke wenda loko ngaleyo nhloso. Njengoba ngishito ngalo lolunye lusuku ngesikhathi uNkulunkulu anyakada futhi washaya ilanga emhlabeni, bekawathi wona emasundu nayo yonke into leyayilele phansi ngaphansi kwalowo mhlaba, wabekathi ingxenye yede emhlaba ngaleso sikhathi. Ngakho nani nani lapho. Futhi ngesikhathi avusa indodana yaNkulunkulu ngekusa kweliphasika, futhi wathumela moya lwengcwele wawutophilisa, futhi leyo mbewu yekuphila lokuphakathi leyo lebekayati ngaphambili ngaphambi kwekusekelwa kwemhlaba kuthi iyoba lapha. Bekathi kuthi lo mbhobho uyokwenda kanjena manje kusihlwa. Bekathi kuthi bewuyoba nale simo lonaso. Ungulongenasiphetho, ungeke sewukucabange ngengcondo yakho. Utofanele nje ukwemukele. Kodwa ake ngisho lento yini. Lo uNkulunkulu ofanako ume lapha kulentsambama kubantu bakhe. Noma ngabe uyiMethodist, iBaptist, iPentecostal, noma yini lobe ungaba ngiyo, ungalingi wethembele enhlanganweni lethithe, ngoba angeke babe yinhlangano. Kwendiwe ngetimfundziso letehlukene letineng kakhulu. Kwendiwe ngebani, utofanele ube ngulotimele uNkulunkulu. Utofanele ube ngulotimele uNkulunkulu ubhekana nawe, hayi ebandleni lakho. Kumele uphilele uhlobo lolukahle lwempilo esontweni lakho noma ebandleni lakho lapho ukhonda khona. Ufanele uphile lolo hlobo lwempilo lofanele ube ngilo. Kodwa niyabona bakhathi ivumokholo nakanjalo njalo kuthi ungeke wangena ngisho eminyango yabo uma ungakukholwa lokho. Ngakho-ke uNkulunkulu angangena kanjani-ke lapho uma livi lakhe ngato tonke tikhathi libonakaliswa na? Ngabe Luda wathi kanjani ngalena umbhapathiso nekubuyiselwa kwamoya ngesikhathi alapho emuva kulolo suku na? Sihlahla sasingakakhuli kanjalo. Kanjalo na Wesley bekangawathi. Futhi kanjalo namaPentecostali bekangawathi loku lokuchubeka namuhla. Into lefanako kukhula kukhwesha kuwe. Kunjalo kube njalo kuwo wonke umnyaka. Futhi kuyohlala kunjalo. Futhi ngingakufakazela ngeBhayibheli, lona ngumnyaka wakolo. Kumbulani, emva kwale mvuselelo lenkulu, akaze kube khona lenye inhlangano levukako kusukela ePentecost. Angeke ibe khona kusuka ekhobeni kuya kukolo. Futhi akusekho lutho lolunye, kuphela luhlavu nje. Nguleso sizathu iminyaka lelishumi nesihlanu imvamisa, iminyaka lemithathu, futhi banenhlangano yanoma nguyiphi imvuselelo. Buda noma ngumuphi somlando, kodwa akukho nhlangano emva kwalena. Betama kuvusa imvula yelusuku lwakamuva, kodwa niyabona ukuthi kwentekani kuyo. Ingeke ngukolo manje. Yebo mnumzane, akusekho bathwali, luhlavu sibili. Kristu usemkhathini webantu bakhe. Niyakukholwa lokho na? Asiqale kusukela ngalapha ngaphansi kule siyilo lesingendasi. Akhoni kuthatha ekhathi lapho ngekubona ukuthi nibanenge. Bangakhi laba ngikholwako ukuthi ngiyinceku yakhe na? Banini nekukholwa uNkulunkulu? Bangakhi ngalapha labakholwa lokho ngendlela lefanako lothi ngiyakukholwa ngenhliziyo yami yonke? Manje kwangathi inkosi uNkulunkulu angasipha lokhu kuze nibone emandla laphilisako. Yinto lethite, bufakazi lobubaluleke kakhulu lobukufakazelako. Yebo, lomunye umuntu angathi, oh, lokhu ngilokwa, lokhu lokwa, kodwa asekwende. Manje akunakwenteka nhlobo kuthi ngathi noma yini ngani. Niyakwati lokho. Angathi kodwa umuntu munye lengingambuka nalowo ngumfundisi ble lohleti lapho le lovela emuva le empumalanga ngikholwa ukuthi yi-Arkansas noma Nzawana Thithe emuva ekhathi lapho kulowo kuphela ethethamelini bengibona ukuthi ngiyamaki nankulunkulu uyathi ukuthi lelo liciniso ngakho-ke kuyofanele kube yindlo lethite le kwentekile nje ngabuka ngalapho lothathe lomncane lohleti ekugcineni lapho unenkinga yakamoya loyikhulekelayo uyakholwa ukuthi unkulunkulu uzokucondisela leyo nkinga yakamoya ukuthi ayilungise na kulungile ungaba nako beka tandla takho ethi kwalolo mnye thathe lohleti ngakuwe ngoba unenkinga yesisu layikhulekelako naye ya kunjalo thathe na phakamisa tandla takho uma loko kuliciniso angikwadi angizange sengikubona empilweni yami emantombatana lamabili langemakhalazi manje yini leyo na akufani yini ncamashi njengalobo lathi bekayokwenta na ncamashi nje nangu thathe uhleli ubuka khona phansi ngalapha uhleli ungibukile unengathathwa yenhlitiyo uyakholwa ukuthi unkulunkulu utoyiphilisa leyo ngathathwa yenhlitiyo na bewuhleti lapho ukhuleka ngifisa kwangathi bengingefika lapho ngabe kuliciniso loko na dikithisa sandla sakho kanjena kulungile ngikwathi kanjani lobe ukusho emkhulekweni wakho na ngiyabona kholwa nje ngiloko kuphela lomele ukwende ukuthi ukholwe naku uhleti thathe khona lapha lotova khona lapho uma angaphiliswa unemdlavuza uyakholwa ukuthi unkulunkulu utowuphilisa umdlavuza na yebo uyakukholwa na wena ungiloko beucishe wende kancane uphakamisa sandla sakho uyakholwa ukuthi unkulunkulu angangitshela ukuthi ungubani na ngosikati gani manje uma loko kunjalo jikithisa sandla sakho kanjalo niyabona kulungile yani ekhaya Jesu Kristu tokuphilisa uma ungakholwa nje yonke tindwa tiyendeka loko kushayela uthathe lohleti lapho lofake isigcobo lombukile naye unemdlavuza futhi uyakholwa ukuthi unkulunkulu tokuphilisa na uyakukholwa ngenhlitiyo yakho yonke na ngikhuluma nankosikati Mila uyakukholwa loko na angimathi lowesifazane angizange sengimbone empilweni yami nankulunkulu asezulwini uyathi ukuthi lelo liciniso amen uma ungakholwa nje nangowesifazane lo likhalathi lohleti ngalapha ekugcineni nenhloko yakhe ikhothele bekatadisha utadisha ngaluthanzekako kukhona namkhulekelako uyeta empeleni kukhuleka ukuthi akhulekelwe cha akekho lapha ngumyeni wakhe kunjalo akekho lapha usekhaya ubena kuhlindwa akabanga nako na kulungile uyakhathathwa inkinga yemakhala nakanjalo njalo kunjalo akunjalo na utophila kukholwa kwakho bekunemandla kuko uyakholwa ukuthi loko liciniso na amen aniboni yini ukuthi Jesu Kristu unguye itolo namhla naphakade na kuda labo bantu uhambe kwayothi ngcu ngale etethamelini niyakholwa ukuthi ulapha na niyaweva lawo mandla laphilisa kukini na yebo-ke lowo nkulunkulu lonenta niphile bangane niyakukholwa na manje ndela indo yinye na ngoba bangakhe ekhathi lapha logulako ake sikubone uphakamisa sandla sakho manje kuya ensimbini yesihlanu bekantandla tenu ethi kwalo munye nalomunye uthi nje asi ungasho gama manje beka tandla takho nje ethi kwalo munye nalomunye ngifuna nende indo letside ngithi le ndoda lehleti khona emva lapha inaleso simila emhlane wayo uyakholwa ukuthi unkulunkulu utosusa leso simila emhlane wakho mnumzane na uyakholwa ukuthi unkulunkulu utokuphilisa na mfolo omncane longibukile futhi bekacabanga ukuthi utowendlulwa akamisa sandla sakho mnumzane kulungile kholwa ngenhlitiyo yakho yonke nkulunkulu utokususela sona haleluya ngiphonisela insayeya donke letethameli leti egameni lajesu kristu uma beningakhona uma nembeza wakho ungamvumele avalwe ubungakholwa ungakuvumele kukhathateke aniyiboni yini indodana yemuntu indodzana yemuntu esimeni semlayeto losiprofeto ubuya emuva futhi ebandleni lakhe ngesiprofeto embula Jesu Kristu anguye itolo namhlana phakade na akaze kwendiwe emnyakeni kude kube ngilesikhathi lesi niyabona na nabo bufakazi babo yini libandla na ungena kanjani kulo na uma usekhathi lapho yonke into Jesu Kristu lebekangiyo ungiyo ngisho nekuba indodzana nendodakati yankulunkulu waba nguwe kude wena ube nguye into yakho kuthi uyesaba kukusebentisa noma kuthi awubambisani nelivi lakhe manje loko ngeke kwenda nalokuncane lokuhle futhi angikhathali ukuthi wendani Uma ungeti ngalokugcwele kulelo live angeke lize lisebenze. Ngubani lo ngibeka licala ngento layisho futhi wayethembisa kulolu suku lokungakenteki. Bonake ningalahleli lihlelo leni kimi. Ngani ngeke lize lisebenze.
Hallelujah.
Ngiyeva ngiyathi ukuthi ulapha. Ngiyavuma ukuthi ulapha. Ngiyakwazi lokho manje futhi kunemandla laphilisako lenele labandleni uphilisa wonke umuntu lohleti lapha ningakukhola lokho na yebo ke khona ke nitokwenda na ngiyakholelwa ekukhulekelweni kwalabo abagulako na ngiyakholwa ukuthi Jesu wathi babeka tandla etikwa labagulako futhi bayophila kulungile beka tandla tena etikwa lomunye nalomunye manje ungathi khulekela wena khulekela lomuntu loseceleni kwakho bakhulekela wena manje ngekuthula nangekuhlonipha Nkosi ngikubonga kanjani ngingema lapha ngembili futhi ngishumayele livi leliphambene kakhulu ekucabangeni kwebantu namuhla bathe balibite ngokuthi ukholo lokungahambisani nenkolo lejwayelekile beba yokubita ngenkolo yokukhonda imimoya labafile beba yokubita ngemimoya lemibi njengoba bakwenda ngesikhathi belizebule kodwa kubona ukuthi usemkhathini walethe samele tinhle kulenzambama uguqula futhi uqinisekise futhi ufakazela kona kanye nje lolo sekushinyayeliwe ukuthi kuliqiniso uNkulunkulu laba bantu bakho lo devil utamile ukanganisa imibhobho yethu utamile kuhlupa imicabango yabantu utamile kubavimbela ukuthi bathole lokhu kodwa ngiyakholwa batokuthola noma kanjani Nkosi ngibacelela ukuthi bakuthole ngibacelela ukuthi bakwemukele phani Nkosi namakholwa lawa ngemandla laphilisako ukuthi uma bangaphili kubona kubuya kwakho lawo mandla laphilisako ayobavusa insukini tekugcina phani nje manje ukuthi lawo mandla laphilisako atophilisa ukukholwa kwabo Nkosi kuloko labakwendako nalo likholwa tandla talo tisekholweni umthimbe emthimbeni emandle emandleni Uthi ngemandla aNkuluNkulu ngendvodzana yaNkuluNkulu noma indvodzakati yaNkuluNkulu ngendvodzana yaNkuluNkulu Oh uNkuluNkulu kwangathi sisathane angakhulula labantu kwangathi bangaphiliswa kulenzambama ngalavusako emandla laphilisako ebukhona lobubonakalisiwe Jesu Kristu egameni la Jesu Kristu kwangathi kungaba njalo Danda ten etiko bantu sinemandla laphilisako kubo uma uphilisiwe ufikile kuphileni na ngabe Kristu ube ngiloku phatheka ukuwe na ngabe emandla uNkulunkulu abonakalisiwe na ngabe ukulelo bandla libandla laNkulunkulu lelinikethiwe na ungene kanjani kulo wathi kanjani ukuthi uphilisiwe kulo na imicabango yakho yonke bunguwe bonke Buku Kristu manje na Kristu semkhathini webantu atifakazela yena lucobo ukuthi uyaphila afakaza ukuthi ulapha etinsukwini tase Sodoma ngaletho tandla talabo bantu ukuthi impilo yabo tiguquliwe isuka ekubeni bahambi besitaladi isuka ekubeni tidzakwa isuka ekubeni ingwadla esitaladini ibe ngulabangcwele Belucobo baNkuluNkulu labaphilisiwe. Ndandla tabo tisethi kwakho, basebandleni ngempaphathiswa moya longcwele, emandla lafanako nalebeka sethi kwemathambo aEliya. Lawo mandla lafanako alele etikwelihlombe lakho, etikwetandla tenu, etikwetinhloko tenu. Lawo mandla lafanako laphilisako. Naye emelapha afakazela ukuthi uvukile kufeni. Atikhombisa yena lucobo ukuthi uyaphila lapha manje enda into letifanako latenda futhi wafakazela ukuthi liqiniso amen ngamkholwa manje na ngakholwa ukuthi letandla letibekwe etikwakho tandla letinebu uNkulunkulu ngawukholwa lo moya lo sivusako manje usenda sithi phathise kwetinhlanya evele uyakholwa ukuthi ngemandla akhe laphilisako na uyakholwa ukuthi usebandleni lakhe na ngakho ke uma ukholwa ukuthi ukholwa ukuthi leto tandla letibekwe etikwakho tandla letingcwele letiyalo uNkulunkulu khona ke ngiyakuyala egameni la Jesu Kristu ukuthi uma ngetinyawo takho uthi wamukele kuphiliswa kwakho wonke umuntu lobeka gula Oh maKristu, niyakonza ukuthi kwendekani na? Niyakonza ngephandle kuleso stalati ngale tigitsi tebantu. Bahamba kuleti talati leti namuhla. Lokho akusilutho even kodwa imfucuta yeatom na. Niyabaconza labo bantu ukuthi bafile esonweni nasetiphambe kweni netimbilo timnyama emabandleni yonke indzawo kulidlanzana labo thishela labancane noma into letsite eluhlotsheni loluthite lokugcina into letitsite futhi bakubite ngenkholo nikena conza ukuthi nivusiwe ekufeni naye ekuphileni futhi napapatiselwa emthimbeni wonkulunkulu lophilako lophilise imithimba yethu lapho kunekukhuluma ngetilimi nekuhunyushwa kwetilimi ubona Jesu Kristu abonakalise emkhathini wethu na ngani kukhula bekungeke kwema eqenjini lenjengaleli vumela kukholwa kwakho kuye kuye kholwa yena hani ngosi uNkulunkulu ngiyakholwa ngenhlitiyo yami yonke uthi utophiliswa ngabethi khona toni lapha lebethi ngathanda kungena kulowo mtimba na phakamisani tandla tenu futhi nithi angaze ngingene kuwo angaze ngigcwaliswe ngamoya longcwele kodwa mina ke uBranham ngalokuqinisekile ngiyakufisa kulenzambama ungangikhulekela na phakamisani tandla tenu lingabi nemahloni nisebukhoneni bakhe bukani letandla nje bukani letandla manje wonke umuntu lofuna umbhabhatiswa moya longcwele phakamisani tandla tenu noma ngabe ukuphi lo ufunako manje nine lenina moya longcwele lome ejute nabo beka letakho letingcwele tandla letingcwelisiwe etikwabo uma moya loyingcwele lowavusa Jesu ekufeni ahlala kuwe uphilisa imitimba yenu lefako isuke ekufeni iye ekuphileni ufaka wonke umtimba ekuthobeleni moya manje asikhothamise tinhloko tethu ukuthi wonke umuntu akhulekele labo bantu labafuna umbhabhatiso wamoya longcwele futhi ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu utogcwalisa ngamunye wenu khona manje ngamoya longcwele sisalindzeleni bangani na nitolinda sikhathi lesithe ngalolunye lwaleti insuku leti leli liawa ungabe usalindza kathe ukhona lapha kuleli tempeli lapho unebusuku bonke kuthi uhlale khona futhi ukhuleke uNkulunkulu othandekayo umkhulekela ukuthi utothumela moya longcwele futhi njengemoya lonemandla lovungutako ugcwalise yonke lendlu emva kwaloku ukukhonjwa lokuphelele lapha kulenzambama ukuthi uyaphila futhi unebandu egameni la Jesu Kristu amen.